Blog Talk Radio.
Bakunzi ba radio itahuka turabaramukije aho muherereye hose uyu mugoroba kwa gatanu tariki ya karindwi ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu tugarutse muri studio za radio itahuka nk'uko bisanzwe mu kiganiro igihe ni iki gihoraho buri munsi buri wa gatanu w'icyumweru tukaba rero uyu munsi tubafitiye ingingo imwe rukumbi ivuga igira iti FPR inkotanyi yaratanye ihabanya n'intego remezo zayo nkaba ngira ngo rero mbere y'uko twinjira mu kiganiro nsuhuze abatumirwa banjye nsuhuze abari ku buhanga bw'ibyuma bose kandi mbahe n'ikaze muri iki kiganiro nshimire byimazeyo umuyobozi wa radio itahuka umusangirangendo Serge Ndayizeye waduhaye umwanya kuri uyu munsi mu kiganiro igihe ni iki kugira ngo tube turi muri studio za radio itahuka tuganire n'abanyarwanda nanone ndifuza mbere yuko dutangira kohereza intashyo zacu ku banyarwanda bose aho bari abayoboke b'ihuriro nyarwanda abakunzi b'ihuriro nyarwanda abakunzi ba radio itahuka n'abanyarwanda muri rusange bose baharanira impinduka mu Rwanda turabasuhuza rero abari muri Afurika abari i Burayi abari muri Australia abari mu Rwanda hose ku isi aho muri mwumve ko tubasuhuje turabazirikana kandi turabakunda tubahozaho umutima igihe cyose twibwira ko namwe ari uko nguko rero nk'uko mubimenyereye iwacu mbere na mbere Imana ntarakira abatumirwa banjye kuri uyu mugoroba kugira ngo badusuhuze kandi batange n'intashyo ndagira ngo munyemerere nakire ambasada Charlotte Mukankusi aturagize Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro kandi inabane n'abadukurikira. Ambasada Charlotte karibu idushyire mu maboko y'Imana.
Murakoze cyane reka duce bugufi. Uwiteka Mana turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo tuboneke imbere y'ubwoko bwawe. Mama Imana iki kiganiro tujye gukora uyu munsi tugushyize mu maboko no mu biganza kugira ngo wowe wenyine ukiyobore witeka turazi neza kandi niko tunabyemera twebwe yuko iyo twiyoboye dushobora gutana iyo twiyoboye dushobora guca inzira itanoze ariko wowe wenyine iyo tuyoboye ibintu bigenda neza gusabye rero ko utuyobora twebwe muri iki kiganiro kandi nkushyize no mu maboko no mu biganza abanyarwanda aho bari hose abari mu gihugu abayobozi bacu mu ihuriro nyarwanda abayoboke b'ihuriro nyarwanda twese n'inshuti zacu yari abaturanyi bacu mu karere ari naho twatataniye hose mbasabiye umugisha ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amena.
Urakoze cyane ambassador Charlotte kuduhesha umugisha. Mwese nk'uko mubizi rero bakunzi ba radio itahuka, turi mu bihe bya Pasika, ni bihe bifite icyo bivuze ku bakirisitu, ariko nibira ko ari n'ibihe bifite icyo bivuze no ku bandi batari abakirisitu ariko bemera imyemerere y'abakirisitu. Ndibwira ko rero uyu ari umwanya mwiza mu nyemerere bakunzi ba radio itahuka, mbifurize Pasika nziza, muzagire iminsi mikuru myiza ya Pasika, kandi mukomeze muyinezererwemo n'abanyu, mukomeze mwiyegereze Imana, nicyo kintu gikuru muri ibi bihe. Umunsi mukuru wa Pasika rero ukaba bimwe mu byo udusaba ni ukugerageza cyangwa ukugerageza kwiyegereza Imana no kubana n'Imana. Nta kintu rero kiruta kuri iyi si nigeze mbona kiruta kuba mu Mana, kugirana ubusabane n'Imana no kuba mu murongo mwiza n'Imana. Nanone muri ibi bihe ni ibihe Abanyarwanda baba bibuka ababo bapfuye. Akaba rero ari muri urwo rwego mu ihuriro nyarwanda, mu izina ry'ihuriro nyarwanda, binyuze mu ijwi rya komiseri ushinzwe ubumwe n'ubwiyunge, umusangirangendo Joseline Muwarakeye, ku itariki 5 z'uku kwezi yatanze ubutumwa bwerekeranye no kwibuka. Ubwo butumwa bwagiraga buti twibuke abacu twubaka amahoro. Usanga rero muri iki gihe Abanyarwanda batandukanye barimo bibuka ababo, ni ngombwa ko twibuka ariko tukibuka twubaka amahoro. Ukwibuka kose kwabaho hatariho kubaka amahoro ni ukwibuka kwaba kuganisha ahantu, nibwira ko hatubaka ibikomeye. Ibibazo byaratugwiriye nk'umuryango nyarwanda, abacu batuvamo baragenda, ariko ikintu cyonyine cyangwa impano nziza twaha abacu batuvuyemo bakagenda, nuko twakubaka amahoro, nuko twakubaka umuryango nyarwanda ubanye neza kandi ukabana mu mahoro. Ubutumwa bw'ihuriro nyarwanda rero ku byerekeranye no kwibuka abacu bukaba busobanutse, abantu babureba buri ku mbuga nkoranyambaga ahantu hatandukanye, byerekeye no kwibuka abacu batuvuyemo twubaka amahoro. Rero basangirangendo bakunzi ba radio itahuka, mu nyemere nakire abatumirwa bacu, basuhuze, babifurize Noheli, babifurize Pasika mu mbabarire, ariko niba hari n'irindi jambo ritoya bumva bashaka kuba babagezeho bari bagezeho mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina nk'uko twababwiye insanganyamatsiko tuganiraho uyu munsi. Rero Comrade Ali Abdulkarim, ndagira ngo nguhe karibu usuhuze abadukurikiye.
Yes, Comrade Meter Sagara, urakoze cyane kuba utwakiriye ukaba wanateguye n'ikiganiro. Nanjye mbanze suhuze Comrade Serge na Comrade Steve bari mu buhanga bw'ibyuma barimo kudutegura mu background, nabashimire kuba baduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire kuri iki, kuri insanganyamatsiko. Ni insanganyamatsiko ikenewe kugira ngo abantu bakore stock cyangwa bamenye byagenze bite, hanyuma muri ibiganiro wenda turaza gutanga nuko icyo twakwigiramo cyangwa ingaruka zabyo, hanyuma dusoze wenda dutanga n'iki cyakorwa mu rwego rw'uko ihuriro nyarwanda na bagenzi baryo bafatanyije muri opposition bo bitekereze ko hari ibintu byakorwa. So ndabashimira cyane no kuba mwateguye kino kiganiro, ndizera yuko ari itangiriro ry'ibindi byinshi cyane bizajya bigenda noneho bihitinga ku bintu bya nyabyo bifatika bigaragara kubiri mu Rwanda ko uko bihagaze nuko bizahinduka ndasuhuza abakomerede badukurikiye n'abashimira kuguma bakurikirana ditahuka na suggestions zabo batanga abatanga interactivity ndasuhuza abanyarwanda bose aho bari ariko cyane cyane bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mbihanganisha kaga barimo kunyuramo imvura igera igihe igahita ni biturimo banyarwanda muzabinyuramo mwihangane ariko basabiye ko bagomba kugira icyo bakora kugira ngo tubinyuremo hasuhuza rero n'abandi bagenzi bacu abaturanyi b'abarundi b'abakongomani b'abaganda b'abatanzaniya n'abandi bari hirya hose bumva ururimi rw'ikinyarwanda banakurikira dita bakaba nayishyigikira abashimira kuba bayishyigikira rero no kuyumva nanjye nk'uko wabivuze komurede Inyatsi nkifuriza abakristu bose n'abandi bemera muri pasika nziza bamaze abagatulika nzi ko bamaze imyaka bagiye kugeza iminsi 40 bari mu gisibo cyabo bamwe biyiriza abandi hari ibindi biyoroshya ariko banasenga cyane katwisika dusaba Imana yakira amasengesho bagize muri ibi bihe byose bamaze basiba hanyuma nkanashaka munifurize abayisilamu kuguma bagira Ramadan nziza uyu munsi wari umunsi wa 16 kuva igisibo cyatangira harabura indi minsi ayiba 13 cyangwa 14 ngo nabo igisibo bakirangiza ibyumweru bibiri bigiye kujyaho mu idini ry'ikisilamu bemera yuko Imana iba yegereye bugufi igihe icyo ari cyo cyose yagenderera abantu nkasaba rero nifuza yuko amasengesho ya bose n'ibyo basaba bose muri ibyumweru bibiri Imana yumva ikabyakira ikabafasha ko nzi ko abanyarwanda barimo gusenga cyane kubera ibihe barimo kunyuramo bikomeye nkanashaka mufate nifatanye n'abanyarwanda bose mu kwibuka ku ishuri ya 29 itsemba ry'ubwoko itsembatsemba ry'abantu ubwo ni genocide yakorewe abatutsi n'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abahutu n'abandi bantu bari mu Rwanda abatwa n'abandi bari mu Rwanda b'abanyamahanga imyaka 29 irashize nk'uko nyine babivuze metere bagenzi bacu mugenzi wacu komiseri ubishinzwe Josephine Muhorakeye yatambutse ijambo ryiza ariko igikuru cyari muri iryo jambo aricyo twebwe ihoro dushingiyeho ni ukuvuga ngo ibyabaye byarabaye ni bibi cyane tugomba kuguma tubyibuka kugira ngo ntiturangare ariko uko tubyibuka tubyibuke twubaka ubumwe amenye twubaka amahoro amahoro rero agendana na kera abazi genocide bavuze genocide ahari hose bavuga igendana na never again ntibizongere kuba kutazongera kuba rero niko kubaka ayo mahoro kugira nyine ngo abantu bagiye mu mahoro bagire ubumwe umwiryane n'ibiki birangire nkaba rero kuri uyu munsi n'iki gihe cyose cy'icyunamo twibuka buri munyarwanda wese tukamufata mugongo kuko tuzi ko akari akaga kagwiriye abanyarwanda bose ariko particularly survivors babyo hanyuma n'abandi victims bagifite ibyo bikomere bya in one war or another nkaba rero ngushimira comrade metre kumpaye ibimvuze birebire murumva ni mu gihe byinshi tubagomba kuvugaho pasika no kwibuka hanyuma no kuvuga kuri iki kiganiro tugiye gutangira ni ntekereza ariko zizaba serizi nyinshi mu banyihanganire ubwo navuze byinshi kandi nari wenda kuramukanya gusa murakoze cyane metre Rusagara
rero ntatinze reka nakire na ambasada Charlotte Mukankusi nawe abasuhuze kandi niba hari icyo yifuza ku kindi kugira icyo avuga mbere yuko twinjira mu kiganiro nk'uko twagiteguye nawe akivuge karibu ambasada
nanjye mbanze nshimire Serge na timu ye kuba badutumiye kugira ngo tugire icyo tuganiriza abanyarwanda n'abandi bantu bakurikira Radio Tahuka ndamushimiye kandi mbonereho no kumusuhuza. Ikindi numva navuga ni ugushimira abanyarwanda bose muri rusange kuba bihangana. Nanabasuhuze mbagezeho intashyo aho bari hose, abanyarwanda bari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda aho twatataniye turi benshi, abari mu Rwanda cyane cyane muri kino gihe baraca mu bihe bitabanogeye bitari byiza. Ari abajya bakunda kuvuga bati u Rwanda ni gereza ngari, nibyo koko, kandi abantu bari mu Rwanda mu by'ukuri basa naho bafashwe mu ijosi, hari babayeho mu buzima butari bwiza, ariko ibyo byose barabyihanganira. Muri kino gihe rero nk'uko turi mu gihe cyo kwibuka Jenoside, ndagira ngo nkomeze abanyarwanda basuhuza ariko nanabakomeza, kuko ndabizi ko ibi ari ibihe bikomeye kandi bikomereye amoko yose. Ibi bihe byo kwibuka bizana na memories mbi bikagarura umubabaro mu bantu benshi, bigatuma haba umwuka cyangwa se haba ibihe bibagoye. Ibi rero njyewe nk'umukristu nongera no kuvuga nti ubwo turi mu bihe bya Pasika biduha icyizere cyane nk'abantu bemera, bikatwereka ko ibyo byose ako kababaro kose dufite aho uwo tubitura, dufite uwo twikoreza imitwaro wabyitangiye akanarinda abibambirwa igorogota. Ibyo rero bijye bitubera, navuga ngo ni refreshing cyangwa se ni ibintu bitugaruramo imbaraga kubemera aba bakristu, ariko n'abatemera Kristo nk'abayisilamu nabo ndabizi ko muri kino gihe bari mu bihe by'amasengesho cyane cyane byo kwegera Imana, ibihe byo gusenga. Ndumva nabo ni muri uwo mwuka, nubwo bababaye ariko bafite ibihe byo gusenga cyangwa se ibihe byo kwegera Imana bibakomeza rero mu bihe nk'ibi ngibi. Reka rero nizere ko turi buze kugira ikiganiro cyiza, cyane cyane ko twatwiragije Imana. Ubwo ahasigaye ko nkusubiza ijambo, turakomeza. Murakoze.
Urakoze cyane Ambassador Charlotte. Bakunzi ba Radio Itahuka, rero mutwemerere dufate agapoze k'umunota umwe ibiri tuba noneho tugaruke dutangire neza ikiganiro cyacu tukijye mu mizi. Agapoze k'umunota umwe cyane na tubiri, ntimujye kure, turi kumwe namwe.
Ewa nshuti zanjye, mwegerane aho ngaho, akazu ni gatoya ariko mwegerane kugira ngo tubashe gukurikirana umusaza. Murabona ko umusaza rero urabibona, hano turi abasore gusa, dusa naho turi urungano, imyaka ijya kungana. None buri impamvu twagutumiye ni ukugira ngo tugire inama buriya, kubera ibura ry'imirimo Leta y'u Rwanda isigaye ikangurira urubyiruko ngo kujya mu gisirikare.
We wafunze
igisirikare cyawe cya RDF
ifunga idirishya,
kuvuga ngo bamwe muri twebwe, hari n'abandi bana bagiye bamwe twarababuze, ababyeyi benshi basigaye bakora ibiriyo hano, ariko nyine babikora rwihishwa ntibavuga.
Rubyogo jya ku muhanda,
ubwo rero dufite ibihuha by'uko bamwe mu binjira mu gisirikare cya RDF babajyana mu ntambara ngo za Mozambique na za Congo, sinzi mbese uradusobanurira. By'umwihariko kandi turakwizeye kugira ngo duhe impanuro hatubamwe muri twebwe batazabisigamo ubuzima nk'abo bagenzi bacu twabuze mu muzehe. Ijambo ni ryawe rwose, ufata umwanya wose uhagije.
Urakoze cyane muri mu kubuhanga bw'ibyuma. bakunzi ba radio taho kare ndagira ngo mutwemerere twinjire neza neza mu mezi y'ikiganiro y'insanganyamatsiko dufite uyu munsi. Iragira iti FPR Inkotanyi yaratanye ihabanya n'intego remezo zayo. Aha urebye FPR ugashaka kuyivuga uhereye kuri FPR cyangwa ugashaka kuvuga kuri izi ntego, waba hari ikintu kinini usize. FPR ubwayo yita yo ivuga ko ari umuryango w'abanyarwanda, ariko igihari nuko ari ishyaka rya politiki. Ishyaka rya politiki ishyaka rya politiki rigizwe n'abanyarwanda ryavukiye hanze y'igihugu, rishingwa n'abanyarwanda bari hanze y'igihugu. Ibyo byonyine ubwabyo byumvikanisha ko hari ikibazo kiba gihari. Byumvikanisha ko hari ikibazo kiba gihari kuba abanyarwanda bari bakwiye kuba bari mu Rwanda batari mu Rwanda, bari bakwiye kuba bashinga ishyaka bakarishingira mu gihugu, ntibarishingire mu gihugu ahubwo bakarishingira mu mahanga nabo bari mu mahanga. Ibyo byonyine ubwabyo bisobanura ko hari ikibazo. Ni nayo mpamvu uyu munsi mfite aba batumirwa mwabonye, Comrade Ali na Comrade Ambassador, kugira ngo baducire ku mayange, ariko aho biza kuba na ngombwa baze kwinjira mu mizi neza neza kugira ngo basobanure iki kibazo. Ugure gihari kitanashidikanywaho nuko FPR yabayeho, igizwe n'abanyarwanda, ishingwa n'abanyarwanda, bayishingira mu buhungiro bifuza gutaha mu Rwanda. Ibyo si bibi kuko natwe tuvugira ahangaho uyu munsi n'abandi batari kwitahuka hano n'abandi niko bimeze uyu munsi. Ariko icyo dushaka kwinjiramo cyane turashaka kwinjira noneho turebe FPR ishingwa ntago yashinzwe nk'ikintu cy'igiporoporo gusa kiri aho ngaho cyangwa nko kubaka ikintu cy'ikizu cy'iki warehouse mu gishiraho, ahubwo yarashinzwe yiha intego, yiha n'ingamba z'uburyo izagera kuri izo ntego. Rero zimwe mu ntego bari bafite muri FPR iyo uzirebye bigaragara ko hari izo bagombaga kugira icyo bakoraho bari mu buhungiro, ariko hari n'izindi wabonaga ziri muri gahunda ya leta mu gihe FPR izaba igeze, mu gihe FPR izaba ifashe ubutegetsi kajya mu Rwanda, kuko no mu byo yateguraga harimo gufata ubutegetsi. Rero mbere yuko njya kure reka mbanze mbasomere izari intego remezo z'umuryango cyangwa z'ishyaka FPR Inkotanyi. Zari mbere na mbere ku ikubitiro zari 8, ariko nyuma haje kwiyongeramo indi imwe ya 9. FPR Inkotanyi yari ifite intego remezo cyangwa se ifite na n'ubu niko bicyitwa, turaza kubi abasesenguzi bacu nibo bari buze kutubwira. 9 ya 9 yiyongeyemo nyuma nari maze kubisobanura. Iya mbere ni ukugarura ubumwe bw'abanyarwanda, iya kabiri ni ukubumbatira ubusugire bw'igihugu n'umutekano w'abantu n'ibintu, iya gatatu ni ukubaka ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi, iya kane ni ukubaka ubukungu bushingiye ku mutungo bwite w'igihugu, iya gatanu ni uguca umuco wa ruswa, gutonesha imicungire mibi y'umutungo w'igihugu n'izindi ngeso zijyanye nabyo, iya gatandatu ni ukuzamura imibereho myiza y'abaturage, iya karindwi ni uguca burundu impamvu zose zitera ubuhunzi no gucyura impunzi, iya munani ni uguharanira umubano hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu ushingiye ku bwubahane, ubufatanye n'ubuhahirane ya cyenda ni ukurwanya genocide n'ingengabitekerezo yayo bakunzi ba radio itahuka basangira ngendo turi kumwe hano muri studio intego remezo za FPR yari ifite maze kuzisoma murazumvise ndetse n'abadukurikiye barazumvise ni nziza zirasobanutse ariko uko zanditse gutya bintera kwibaza niba koko zarashyizwe mu bikorwa cyangwa se niba zigikomeza gushyirwa mu bikorwa nk'uko zanditswe ahangaha rero bikanga impamvu bintera ikibazo bingaruka gutekereza FPR ishingwa abayishinze muraza kubatubwira mwebwe abatumirwa bacu n'igihe bayishingiye ndibwira ko ari muri 87 hari abantu b'inkingi za mwamba bashinze FPR hari abantu b'inkingi za mwamba bashinze FPR bamwe muri abo harimo ba Rwigema harimo ba Kanyarengwe n'abandi ndibwira ko muri buze kubigarukaho uyu munsi ntago bahari ntibavugwa yewe kwiha kubavuga ntekereza ko yabakoze icyaha wenda bashobora kwita nko kugambanira igihugu cyangwa cyo kuba umwanzi w'igihugu cyangwa cyo gushaka gutembagaza ubutegetsi ni ibisanzwe abantu barema ishyaka bakaba wenda bagira impamvu zituma badakomeza kuribamo cyangwa se bakaba banasaza ariko n'abandi bakagenda baza ariko izo nkingi za mwamba ntago zijya zibagirana mu ishyaka ariko icyo twarakibonye ko abo bantu bibagiranye FPR imaze gutera intambara yo kubohora igihugu kuko cyarafashwe ariko iyo mubirebye ubona ko ikijyanye na gahunda yo guca burundu impamvu zitera ubuhunzi muraza kutubwira ko kigeze kigerwaho ariko impunzi zongeye gusohoka mu gihugu ari nyinshi ku bwinshi kandi izo mpunzi ntabwo hari zakiwe ku mbaraga hari izo basanze mu mashyamba barazirasa ndetse no kugeza n'uyu munsi hamwe turacyahunga abantu barahunga ku amanywa na nijoro ariko nanone habayeho n'imbaraga nyinshi zo gukoresha kugira ngo abanyarwanda status y'ubuhungiro ku banyarwanda bari barahunze nayo ive icyo nacyo cyarabaye turakibona bamaze gufata ubutegetsi nanone guverinoma yagiyeho iyo uyirebye barashize bose barashize ntabakihaba tubona umuntu umwe witwa Kagame wenyine nanone abari abasirikare ba RPF aricyo cyari igisirikare cya RPF nacyo abitwaga ko ari inkingi za mwamba barishwe arafunze abandi bari ku gatebe barakeneshejwe n'abatindi nyakujya ibyo byose bigakomeza kugenda bidutera ikibazo bigakomeza bitera abantu kwibaza iyo urebye uyu munsi umuntu uhari ni Kagame utari uhari mu ikubitiro bashinga RPF nako muraza kubimbwira niba yarahari cyangwa atarahari ariko ibyo dusoma iyo twashoboye kumenya nuko ari umuntu wagiye akazanya ubu ni wabaye umuntu mwiza abandi bose ni babi abandi bose ni bifufomanga bifobagana ntawe kugeza n'uyu munsi aho amaze imyaka ikabakaba 30 ayoboye igihugu akanavuga ko atarabona undi muntu uwo ari wese ushobora kumusimbura muri RPF ubwo n'ahandi ntago aramubona ibiro bigatuma twibaza RPF yashinzwe ifite intego nziza zisa gutya tumaze gusoma izi ntego uyu muntu umwe tubona Kagame niwe wazizanye azishyira hariya ku buryo abandi bose batazumvaga akaba ari uzumva wenyine kugeza uyu munsi akaba atarabona undi muntu n'umwe ushobora kuba azumva ejo bundi habaye isabukuru yo kwizihiza imyaka 35 inkingi za mwamba nkuko nabibabwiraga kuzivuga n'icyaha ndetse no kuba hari uwazikomozaho ni ikibazo ariko wa muntu umwe utari n'uhari mu ishingwa muze kunyomoza niba yarahari n'uruhare yageze uwo nguwo niwe wenyine yaraje uko bigaragara ibintu byose abigenza uko ashaka kugeza uyu munsi ni nawe uzagena uzamusimbura kandi kugeza uyu munsi ntago aramubona aracyakomeje kugira imbere amushakisha cyokora mu buryo butunguranye ashaka kuzavuga ati umwana nirereye ndabona ari we ushobora kuba yayobora RPF na ushobora kuba yayobora igihugu niko tubitekereza ubona ukuntu bimeze basangira ngendo mudukurikiye Comrade Ali Comrade Charlotte n'abatumiye muri iki kiganiro nk'abantu babaye muri RPF kandi nk'abantu banafite n'aba attachment kuri RPF ibi ndabibabwira ko ndabazi nanjye mureba ahangaha ntabwo nigeze nitabira ibikorwa bitandukanye bya RPF nk'urugamba mbere niwo mvuga ko nari nkiri mutoya ariko mu myaka yanjye natwe nzi ko twajyaga mu itorero kubyina nk'abana bato kandi bitegura no kuba urubyiruko bo muri FPR Inkotanyi ababyeyi bacu bayibayemo abavandimwe bacu bayibayemo bakuru bacu bamenye amaraso muri iyo ntambara yo kubohora igihugu ariko kugeza uyu munsi iyo tubibonye njyewe bintera ikintu ndatekereza ko n'abandi bibatera ikintu nkaba nifuje ko uyu munsi tuganira mbere na mbere namwe nzi neza ko ibyo tuganira kuri RPF tudashobora kubiganira uyu munsi ngo tubirangize ariko byibura dufite gahunda yo gukomeza gutegura ibi biganiro bigahora ari uruhererekane ariko abantu bagashobora gusobanukirwa neza uko ibintu byitwaye ndagira ngo rero abatumirwa bacu muducire muri izi ngingo remezo mutubwire impamvu zabayeho mutubwire uko byagenze niba zikurikizwa niba zidakurikizwa ndetse munatwereke n'ingaruka bifite ibindi turibuze kubirebaho nyuma twanzura ndagira ngo rero munyemerere bakunzi baraditahuka abadukurikiye mwese nakire bwa mbere na mbere Madame Ambassador Charlotte atuganirize kuri ibyo nari maze kuvuga amavu n'amavuko ya RPF izi ngingo remezo uko aho byapfiriye cyangwa se aho bimeze neza nuko n'ingaruka zabyo kugeza uyu munsi karibu Madame Ambassador
murakoze cyane hosti reka nongere ngushimire ko waduhostinze uyu munsi kandi nanagusuhuze iki kiganiro ni ikiganiro cyiza ariko ni ikiganiro gifite ukuntu kigoye mu buryo ari kinini kuvuga kuri RPF n'izi ngingo umunani zose cyangwa se wongeyeho na niriya ya cyenda bisaba umwanya muremure ariko ndagerageza gucamo wenda gukora summary kuko wanatwijeje yuko tuzongera tukabona umwanya wo kubiganira RPF rero ndashaka kugira ngo mbabwire ko izi ngingo uko ari umunani niriya yaje kwiyongera muri ya cyenda yo nta nubwo wenda umuntu yayitindaho cyane uretse ko nayo isigaye ikoreshwa nk'inkoni kubita abatavuga rumwe na leta ya Kigali ariko bafominga izi ngingo aba bantu bicaye bose bari impunzi birumvikana bari hanze ariko bifuriza neza igihugu cyabo bicara bashakira neza bategura imigambi myiza y'igihugu iyi izi ngingo uko ari umunani iyo zireba ni nziza cyane ni ingingo ubona zishyize imbere ubumwe bw'abanyarwanda zishyize imbere demokarasi zishyize imbere gufatanya no kubahana mu buryo bukurikije amategeko guca ubuhunzi hari nabyo cyo cyane cyane barwanaga no kugira ngo bagaruke mu gihugu cyabo kugerageza gutsura imikoranire n'ibindi bihugu inoze kugerageza mu by'ukuri byari ibintu byose biri poste fondation yacyo byari ibintu byiza byari ibintu byiza cyane hanyuma rero FPR nubwo yateganyaga kubohora igihugu cy'u Rwanda ariko hari abandi baje kuvuka muri iyo muri uwo muryango bo bateganya kukiboha mu by'ukuri buriya jambo ryitwa ngo ni ukubohoza igihugu njyewe njya nibaza ngibazaho byinshi cyane nibaza niba koko FPR yaraje ishaka kubohora igihugu cyangwa yaraje ishaka kukiboha kugira ngo iki kugira ngo abo abarimo bayobora uyu munsi bashobore kwikubira bashobore no guhindura n'izi ngingo zose rero ndashaka kugira ngo ntangire mbabwira yuko FPR yabohojwe bitwa ko babohoje igihugu ariko FPR nayo yarabohojwe imaze kubohozwa ihabwa izindi nshingano zitandukanye n'izi sinzi uwampakanya niba yanyemeza rwose yuko FPR yari ifite izi ngingo uko ari umunani yuko ikiri FPR ya yindi twari tuzi yafominzwe muri za 80 na 70 murabizi neza abantu yari igizwe n'abantu benshi babaga hanze babaga za Uganda za Tanzania za Kenya abantu benshi bari impunzi bamwe benshi ndetse batari bakagize na chance yo kujya mu Rwanda icyo gihe bari impunzi kubera ko hari ibibazo mu Rwanda ibibazo biheza abana b'u Rwanda bose ntibashobore kuba mu gihugu uko babyifuza ngo nushatse no gusohoka mu gihugu asohoka agiye guhaha ariko ashobora kugaruka kubera rero uko guhezwa abanyarwanda bumvishije ko hari agi yo kugira ngo baforcing their way into the country kuko nabo bari bayifitemo uburenganzira niyo mpamvu mu ngingo nyamukuru bashingiyeho bashinga FPR babonye ko byari ngombwa kugira ngo ubumwe bw'abanyarwanda bwongere bwubakwe kuko hari harabaye ikintu gisa nk'aho ndumva nko muri za 59 byabaye ngombwa ko abitwa abahutu bigaranzura abatutsi icyo gihe mbere ubundi nibo bari abami noneho babigaranzuye ndetse habaho n'ibintu byo kwicana n'ibiki bamwe barasohoka basohokana n'umwami icyo gihe habayeho ikintu cyo kuvuga ngo amoko cyane cyane y'abahutu n'abatutsi ntabwo bumvikanaga ntabwo bari bakundanye abasigaye mu Rwanda ndumva aribo bashobora gutanga ubwo buhamya bw'ukuntu babanaga ariko ibyo aribyo byose hari ibintu by'akarengane mu gihugu kubera rero ubwo buhamya bwabaga buhari n'abari hanze babaga bazi ko hari ibintu by'akarengane niyo mpamvu mu byo bagombaga guca bagombaga kuzaca akarengane bakazana kubanisha amoko y'abanyarwanda bose wenda sinzi niba iki gihe twakwibaza tuti none se niba baragombaga kugarura ubumwe bw'abanyarwanda ubumwe bw'abanyarwanda baragarutse iki umuntu yakibaza aho ngaho akashinga gati uyu munsi FPR koko yagaruye ubumwe bw'abanyarwanda niko twavuga kuko ntago twavuga ko yagaruye ubumwe bw'abanyarwanda FPR kuko nayo ubwayo ntikiho nayo yarabohojwe igihe yajyaga kubikorera navuga ngo FPR yabaye FPR maybe nko kugeza igihe cya Bizimungu asohoka icyo gihe navuga ngo nicyo gihe cya gihe ba Bizimungu ba Mazimpaka icyo gihe basohokaga mbega uhereye nko mu 2000 wavuga ngo FPR ntabwo yongeye kuba FPR ndetse ndashaka kugira ngo ahangaha nzane mvuge kuri FPR ariko ishyiremo na RPA icyo gihe yaje kuba RDF nayo ubwayo yarabohojwe habohojwe political wing ariko na AME nayo iba irabohozwa umuntu umwe yari imaginze witwa Paul Kagame abohoza FPR ayigira akarima ke ayiyobora nk'uko umuntu ashobora kuyobora urugo rwe nabwo utari umudemokrati cyangwa se utubahiriza uburenganzira bwa kirimo muntu niko ayoboye u Rwanda noneho na AME nayo arayibohoza ndatekereza ndetse ko icyo yabanje kubohoza cya mbere ari AME amaze rero kubohoza FPR akiba chairman wayo aho ngaho niho yiciye FPR aba chairman wa FPR kandi ari na vice president perezida wa Repubulika wakaba yari we ushobora kuba chairman akayobora icyama akaba ari nubwo ayobora n'igihugu bigakunda bikagenda neza abamushyize ku ruhande abanamwirukanye no mu buyobozi mu bigo byagenze ibyo ngibyo ntabwo ntirwa mbikindaho cyane cy'ubumwe n'ubumwe bw'abanyarwanda rero nakubwira ngo ntago icyo cyagezweho reka tujye ku cya kabiri FPR yagombaga kubaka kubumbatira ubusugire bw'igihugu ngo yagombaga kumbatira ubusugire bw'igihugu none se mbabazi uyu munsi ko bavuga ko babumbatiye ubusugire bw'igihugu wabumbatira ubusugire bw'igihugu wirirwa wambuka imipaka ujya ujya guhohotera abandi ubusugire bw'igihugu bw'u Rwanda buri mu kirere icyo ngicyo ndashaka kugira ngo abantu bakibaze cyane kubumbatira ubusugire bw'igihugu ni gute wabubumbatira umutekano n'ubusugire bw'igihugu ibyo wabyashoringa abanyarwanda uyu munsi ntabwo bishoboka icya gatatu ngo ni ukubaka ngo ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi none se ko twese tubizi koko niba barumvaga koko icyo gihe of course bari they were well meaning bari bafite impamvu yo gushaka demokarasi ubuyobozi bwari mu Rwanda icyo gihe bwari bumaze imyaka yenda kugera kuri 30 icyo gihe bwari bumaze imyaka myinshi ari umuperezida umwe ari icyama kimwe cyangwa se ari political party imwe ndetse ko ajya kuyivaho yari yaramaze no kwemera amaparti politike yandi kugira ngo ibe haze multi-party politics ariko mbere yari emerald yari mu by'ukuri yari byari ishyaka rukumbi bica bagakiza ibintu byose ari emerald mbere uyu munsi rero twakwibaza ngo iyo demokarasi koko abantu bavuga ngo bagiye ngo Kagame babeshya ko bamutoye ngo nabo bakamubeshya ko bamubeshya ko bamutoye nabo akababeshya ko bamutoye bose ni ukubeshya abantu baricara mu byumba bagatera udukumwe barangiza bagashyira hariya ngo umuntu atowe 99 mwebwe ko mwabibonye demokarasi aho muba hari umuntu wambwira ko yigeze
abona mirongo cyenda n'icyenda muri iyo demokarasi baho. Demokarasi se wabujije abantu competitors bawe leveled ground demokarasi, umuntu azahaguruka akavuga ati namwe ni murefu. Ingabire yarahagurutse ati nyinje kwiyamamaza batiruhukira muri prison. Diana ahaguruka kwiyamamaza batiruhukira muri prison. Kandi ubwo icyo ni igihugu ngo kibumbatiye kimakaje kuzamura umwari n'umutegarugori. Icyo ni cyo gihugu kikaba no muri demokarasi rwose kibaha rugari. Noneho bo bahaguruka uteye intambwe wese, ni ukuvuga ngo hari ntarengwa nyine za ntarengwa yirirwa avuga. Hari na icyo nshaka rero kubabwira, hari ibyanditse ku rupapuro yari izi ingingo umunani bakongeraho n'iri ya cyenda, ariko hari na reality. Reality rero ni uko FPR yarabuhujwe na RDF na irabuhuzwa. FPR seniors bari bayirimo bagombaga gushyirwa ku ruhande, abo niwe yabanje kweliminating ahereye kuri Rwigema baramwica, n'abandi bagenzi be bari 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 barafatanyije gushinga RPF, abo bose bagenda babera iminetinga ba Kanyarengwe, abo bose bajya ku ruhande babizimungu. Senior cadres bose bari bari muri FPR bose bagiye babavanamo. No muri AME kandi nuko nguko byagendaga, abatangiye rose founder members bose abo bose nabo bagombaga kuvamo. Icyo yabikoreye rero navuga ngo ni ukizi, ariko n'iki turimo kubona aho kitugejeje. Icyo yabikoreye byari ukugira ngo asigare ntacyo yari abaye iyakomeza agakorana n'abandi, ariko yashakaga kwikanyiza, yashakaga kugarura bwa butegetsi bw'igitugu ni nabwo buri mu Rwanda uyu munsi. Ubuse mwavuga ko bakuragaho MRND kubera iki? FPR ko ifite igitugu kirenze cya MRND. Twibajije koko, twavuga ngo bakuragaho MRND kugira ngo bakore iki? Kugira ngo bazane ubuhe bumwe bw'abanyarwanda MRND tari yarazanye, bo bakaba ari bo babuzanye, FPR ikaba yariyo yabuzanye. Ngo kugira ngo bubake ikihe gisirikare cyiza gisangiwe n'abanyarwanda bose. Ubusi uyu munsi RDF ifite iyo shusho. Ubusi uyu munsi ko bashakaga kugira ngo bazabanishe abanyarwanda n'ibindi bihugu, aho ngaho genda mu diplomate na yewe no muri RNC nshinzwe ibintu bya diplomasi, ubu wambwira ngo tubanye neza n'ibindi bihugu? Ibihugu byirirwa bidukomera induru kubera ko twakidnapinze abaturage b'u Rwanda, banaduhunze, banahunze igihugu cy'u Rwanda. Igihugu kirirwa kiteza umutekano mukeya mu baturanyi bacu ba Kongo, ba Uganda. Uyu munsi iyo tutafitanye ibibazo na Uganda, tuba tubifatanye n'u Burundi, tuba tubifitanye na Kongo, tuba tubifitanye nta mu karere, ni twebwe bad guy mu karere. Ibyo ngibyo ntabwo ndimo kubivuga kuko nanga igihugu cyanjye, ntabwo nyanga. Batureburinze yuko turi ibigarashango turabanze b'igihugu, ariko igituma bavuga ngo turabanze b'igihugu by the way nacyo mbona uko nkisobanura, nuko turabanze ibikibi, ikibi cyicaje ku ntebe. Kubica umwanzi w'ikibi rero cyicaje ku ntebe kandi cyiyita igihugu mu by'ukuri Kagame Paul egal igihugu cy'u Rwanda. Igihe rero ugiranye ibibazo n'umudikteta witwa Paul Kagame utwikira abantu, akadufungira abantu, akaturigisiriza abantu, akadukandamiza ekonomikare, akadukwicira igihugu, agafata igihugu akakigira nk'akarima ke gusa, ni ukuvuga ngo ka karengane barwanyaga niko yagaruye, ahubwo noneho arimika. uyu munsi ushatse kugira ngo ubivuge neza wavuga ngo FPL yari igamije gutandukanya abanyarwanda apana kubaka ubumwe bw'abanyarwanda wavuga ngo ntabwo yari igamije kubumbatira ubusugire bw'igihugu kuko ahubwo ubu ngubu ubusugire bw'igihugu buri mu manegeka kurusha uko bwigeze buba wavuga ngo FPL ntago yari igamije kubaka ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi kuko nta demokarasi yigeze ibaho ever wavuga ngo FPL ntago yari igamije kubaka ubukungu busangiwe n'abaturarwanda ntago bushingiye no ku mutungo kamere cyangwa se ku mutungo bwite igihugu gifite wavuga uyu munsi ngo ubwo ubukungu bw'u Rwanda bushingiye ku mutungo kamera w'igihugu koko ibyo waba ubeshye wavuga ngo baciye umuco cyangwa se baciye ubuhunzi natwe ubwacu uyu munsi tuvugira mu buhungiro ahubwo njyewe uko mbibona FPL yaje gushimangira cyangwa se no kurusha ibibi byari bihari na mbere kuko niba ari n'ubuhunzi tuvuga impunzi ntekereza ko zikubye inshuro nyinshi izari zihari mbere wavuga ngo FPL ngo yaje kuzamura ngo imibereho myiza y'abaturage abaturage barwaye imvunja abaturage b'u Rwanda bafite imibereho myiza aribo abaturage batishimye ku isi wavuga ngo baje guca umuco wa ruswa n'akarengane mu Rwanda byahawe intebe bihereye kuri perezida wa repubulika y'u Rwanda iyo avuga ngo ejo bundi nabonye barimo kwizihiza imyaka 35 byarantangaje byarantangaje cyane kuko hari ukuntu yavuze ngo umuco wa FPL ngo ni ugusangira bike bafite ngo ni ukwizirika umukanda ngo rwose ngo ku buryo ngo abantu babayeho ngo badahembwa ngo ndetse ngo n'amafaranga ngo bazanye ngo bayahaye igihugu ngo niyo batangiriyeho ngo kubaka ngo igihugu ngo muri 94 biriya bintu ni ikinyoma gikomeye cyane niba kwicisha niba ari navuga kwizirika umukanda buriya koko perezida wa repubulika yiziritse umukanda agendera afite indege ngira ngo zigeze kuri eshatu uyu munsi niba atari yagura izindi agendera mu marengero va angahe amukurikiye sinaho yigendera muri na ntuza na entourage ye yose ibifite ntuza motokedi zose aba ari za rengero va za landikuruza za imodoka zose zihenze izo nizo modoka aba afite za kadirake za ni gute perezida w'u Rwanda agendera mu modoka nk'iyo Biden agenderamo nta n'umuyobozi muri kariya karere ufite imodoka nk'iyo Kagame afite abantu bose iyo modoka ubungu basigaye anagenda iyo modoka bakayiterura sinzi kubera ko noneho Rwanda ifite za Kago planes bayishyira muri Kago bakayijyana kugira ngo perezida Kagame aho ageze nayo ibihageze Addis Ababa yari ihari Burundi yari ahari aho agiye hose iyo modoka nayo imodoka ze barazipakira nazo zikaza zikapfa ni gute wambwira nguriya muntu ubayeho buriya buzima iyo radija rimeze gutyo uwo ngongo yaje guca ruswa buriya se watubwira ko igihugu cy'u Rwanda gifite iyo capacity icyo ngicyo ni ikintu abantu bose bakwiriye kwibaza ni gute umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda agira amadege angahe bakayitirira FPL bakayitirira ndetse abanyamuryango bamwe mwigeze kumva iyo saga ntabwo ndibuze kwisubiramo ariko ibyo byose ni ibintu bya ruswa ni ibintu ahubwo baje kwimika ruswa niba ariko nabivuga kandi igihugu gifite ruswa nk'igihugu cy'u Rwanda ariko baba ari ibintu gusa byo ku biri cosmetic byo kubeshya bakandika ibintu byiza amategeko bakandika amategeko meza ariko mpera kugira ngo azakurikizwe kuzamura imibereho y'abaturage abaturage b'u Rwanda abana baragwingiye abana bara abantu bararwaye imvunja abantu bapfa ku bwinshi wambwira ngo imibereho myiza y'abanyarwanda keretse niba bavuga imibereho myiza y'abatuye Kigali bari bagasita nabo ni n'abari mu gasita kugira ngo mu by'ukuri ubashe kubona akazi cyangwa ubashe kubaho ni ukubanza kujya muri FPR bakakurahiza bakagusinyisha ibintu bitabaho ukemera ibyo utemera ngo kuzamura imibereho myiza y'abanyarwanda y'abaturage b'u Rwanda yari ingingo ikomeye cyane bari bita abaturage b'u Rwanda urazamura imibereho myiza ahubwo waje kubafata umunwa waje kuyica ku buryo n'uwari wifitiye akazu ukamwaka ubwo se wavuga ngo buriya bari abantu ba Kangondo baje kubazamurira imibereho myiza ndimo kugenda mbaza ibibazo nanjye mwambaje ibibazo ariko nanjye nkeneye ikibazo nkeneye gusubizwa ibibazo nk'igihumbi buriya bari abantu ba Kangondo baje kuzamurirwa imibereho myiza ni mwibaza ibyo ngibyo baje guca ubuhunzi kandi baraje kubutera kurusha baje kurwanya genocide ahubwo barimo ku exportinga genocide na hanze y'igihugu uburiya wambwira ngo u Rwanda ahubwo noneho ntibarimo gutegura fatayiru ground ya genocide namwe mumbwise ahubwo iyo mbona baraje gukora babaje gukora reverse cyangwa se ibintu bitandukanye bihabanye cyane n'ibingibi bafite ariko nk'uko mubizi buri gihe bubaka ikintu bubaka yaba ari n'amategeko bubaka amategeko meza yaba ari n'izi point programs bakora nziza cyane bikaba biraho ari ibintu bi cosmetic biri hanze ariko ibikorwa Rwanda ni police state ni igihugu kibayeho gipolisingwa no kugeza no muri toilet tujyamo ubukurikirwa ni igihugu abandi igihugu badashobora kuvugira kuri telefoni atareba ku ruhande ngo yumve ko bamwumviriza rimwe na rimwe yajya kuganira akabanza agafata telefoni akayizimya cyangwa akayitwara mu kindi cyumba ni igihugu kipolisinzwe mbega buri muturage wese yabaye maneko ubu ngubu barana barahiza bakababwira ati niba umuturanyi wawe afite umuntu umususuye ugomba gukurikirana ukamenya ninde wamusuye ukajya kuripotinga kwa mudugudu cyangwa kwa babandi ngo nibasedo nibari bande abo bose baba birirwa bumviriza kugira ngo bajye kurega ikintu cyo navuga ahubwo baje guhangayitsa umunyarwanda ubuyobozi bwa FPR bwo FPR yabohojwe kera mbere ya y'ibihumbi bibiri FPR yari bohojwe nuko nguko bashyize ku ruhande bakanyarengwe bari baraye umusinge wa FPR nuko bashyize ku ruhande abo bose n'abarizi mungu niyo shusho FPR yari ifite ishusho yuko abana b'u Rwanda bose bibonagamo babonekagamo ari abahutu bari barimo ari abatutsi bari barimo n'abatwa ndatekereza ko bari barimo ariko kugeza mu bihumbi kugeza aho Kagame yakabiye neza noneho kuba na perezida na akiri na vice perezida nabwo ntabwo byari byoroshye yaravuyangaga avuyanga ku buryo ageze aho yigira chairman wa FPR kandi hari na perezida wa repubulika ukumva orede byari ukunaniza president ni gute se president agomba kuripotinga muri cyama yajyaga kuripotinga muri cyama akaba afite umuyobozi umuyobora kandi ariwe perezida wa repubulika byari ibintu bihabaye nge nigeze no kubikoraho note nandikira perezida musobanuza mwereka ko iriya ari erere cyane kuba bafashe umuntu wari vice president bakamugira chairman wa FPR mbereka ko bigiye kuzagira ingaruka ku miyoborere y'igihugu kandi ntibyatinze barabibona so esteri rero twari tuzi yarapfuye ahubwo biriya byo yirwa avuga ngo ngo umuturanyi wabo ngo yarapfuye ngo nabamwishe ngo baragenda bamushyira ku murya ahubwo esteri yarapfuye banyirayo bananirwa kumenya ko yapfuye irarangira hanyuma havuka ikindi kintu cyakomeje kwiyita FPR ariko kitari FPR noneho yikorera uko ashatse havuyanga abanyarwanda afata abanyarwanda bagira abacakara abanyarwanda nibo bantu batishimye abanyarwanda nibo bahora bakoma amashyi umuntu ashobora se kukubwira ko azakwica azagukandagira akaguhonyora akakwereka ko ntacyo uri ukamukomera mu mashyi muribuka ejo bundi byarantangaje cyane arimo kuvugana n'abayobozi ngo b'uturere ngira ngo n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakamukomera mu mashyi arimo kubabwira ngo ni ibintu ngo abanyarwanda ngo ni ibintu ngo bifufumanga ngo bitagira urutirigo ngo bitagira ikintu gikomeye muri bo bitagira self esteem bitagira bidafite bidafite no mu mutwe umuntu w'umuyobozi w'igihugu akajya imbere y'abantu bamutora akabereka ko ari ibintu bidafite agaciro ntacyo bavuze ari ibifufumanga ari iki akanavuga ngo biramubabaza kuba yaravutse muri bo birashekeje cyane biramubabaza cyane kuba ari umwe muri bo none se koko Paul mwibarije buriya abona ari we mwiza mu banyarwanda Paul uretse ko ari intore izirusha kwica Paul uretse ko uturusha kwica gusa ariko n'icyo urusha abanyarwanda uhereye ku kirenge cyawe ukajya kuri ayo maguru yawe ukazamuka icyo gihimba cyawe no ukagera no kuri uwo mutwe wawe n'icyo urusha abanyarwanda ni amashuri se ni ubuhangange se n'iki Paul urusha abanyarwanda n'iki ahubwo ko abanyarwanda bahuye n'akaga kugira ngo bayoborwe n'umuntu nkawe utuzuye mu mutwe bayoborwe n'umuntu nkawe ufite uburere bukeya udashobora no kubaha abanyarwanda aribo bakwicaje aho ngaho aribo baguhemba aribo bakugurira ayo mamodoka aribo bakugurira izo ndege ibintu byose ubikoresha kubera abanyarwanda ariko ugatinyuka abanyarwanda ukabagira ibintu reka mbendekeye ahangaha kuko ibingezeho byo biteye n'umujinya umuntu ashobora kuvuga ibintu byinshi ariko reka nkubwire Paul ikintu nagusezeranye yewe ndi muri revolution ariko tuzagukuraho kandi tuzakubaza ibyo bintu kandi ntabwo tuzagukuraho kera tuzagukuraho kuko Imana izakutugabiza vuba cyane nta nubwo ari na kera uzadusubiriramo ayo magambo wivugisha ibyo ngibyo wivugisha wigenza imbere y'abanyarwanda ugenda ureba abanyarwanda bariya batanatowe muba mwaragiye muhandi speaking n'abanyarwanda nawe urabizi neza ko batagutoye ariko tuzagukuraho ayo magambo tuzayagusubizamo nugira umugisha ukaba ugifite na famiye yawe Imana nibarinda na famiye yawe ikahava nawe Imana nikutugabiza tuzagusubiza muri ayo magambo tukureba mu maso udusubiriremo utwere tubwire ukuntu abanyarwanda ari ibifufumanga abanyarwanda bakwicaje aho bagaburira umuryango wawe bagaburira abana bawe abana bawe barya imitsi y'abanyarwanda batakoreye abana bawe bari mu mazu ahenze abana bawe bagendera mu mamodoka ahenze abana bawe niwe bari kuri ku buyobozi bwa ruswa muri icyo gihugu warangiza ukavuga ngo waje guca ruswa akarengane kari mu Rwanda uyu munsi ejo ubundi wari urimo uvuga ngo Burundi ngo bagiye kuba ngo bagiye kubakupira ngo bagiye kubahagarikira ngo serumu ngo Burundi ngo serumu ngo barayihagaritse ngo niba batari bayihagarika ngo kubera ngo umuyobozi ngo utagaragara ubuse serumu wowe bagiye kubahagarika kuko utagaragara ndagira ngo nsoreze ahangaha kuko ibintu bya izi ngingo ni nyinshi kandi ntabwo mpagarariye ahangaha n'ubundi bwose nzagaruka ariko ndashaka kugira ngo mbwire Paul ko igihe cye cyo kwirata kuriya kuntu kugeze kwirata kuzica abanyarwanda kwirata ko umva ushobora kuniga ngo abayobozi bonera barebaga nkavuga ngo bari abantu ngo ngende mba nige ngo ngende mba tuzaya gusubiza amariya magambo biriya byose biri noted ahantu tuzaya gusubizamo wigize intakoreka muri mu karere abantu bose warabavuyanze iyo utavuyanze Uganda wabavuyanze Congo wabavuyanze Burundi ahantu hose wagiye uhata amababa agira ngo nkashuwaringe kandi abanyarwanda uyu munsi mbakangurire kugira ngo bahaguruke bange kuba biriya yabise bange kuba ibisufu manga bange yewe niba baba batabyanze twebwe nka RNC twarabyanze kandi twafashe umwanzuro tuzagukuraho Paul wowe wikubita mu gituza ukibagirwa icyakugize icyo uri cyo reka mbe ndeke ahangaha hose sindi wundi ndabizi ko ndi buze kugaruka murakoze cyane
urakoze cyane ambassador Charlotte utaragenda ariko ndagira ngo nkubaze ngo iminota ibiri gusa nkubaze ikibazo kimwe wavuze uti FPR yarabohojwe ndetse na RPA nayo irabohozwa yabohoje igisata cya politiki abohoza n'igisata cy'igisirikare nanone wakomeje kugenda uvuga uti ese FPR baje kubohora igihugu cyangwa baje kukiboha ko baje bakora ibi birusi ibyo bahasanze ndajya utubwire neza ninde wabohoje FPR cyangwa se ni bande babohoje FPR nakomeje kumva bivuga mu bwinshi ninde wabohoje RPA cyangwa ni bande babohoje RPA nanone umbwire abantu ni gute bumvikana bakumvikana gukora ibibi bakumvikana kuko ibyari ukuzana ubumwe mu banyarwanda ubwo bikazana amacakubiri no muri abo banyamuryango b'iryo shyaka abantu bose bakumvikana kuza gukora ibibi byagenze bite simbyumva harimo abavandimwe bacu bakuru bacu harimo ba data wacu abantu benshi batandukanye abantu b'imfura baje muri uru rugamba ndetse nibwo kwari n'abandi bagihari ariko ubu nibaza ukuntu bigenda bakomeje kubutiva mwaje FPR yaje rero dusobanure mu minota ibiri ukuntu bumvikanye bose icyarimwe FPR bakayigenza gutyo bakayendwa gutyo ibyiza bagombaga gukora bigahinduka bikaba bibi ambassador Charlotte
ntabwo bigeze bumvikana kugira ngo basenye ikintu cyiza bari barubatse by the way FPR yari yubakiye ku ngingo nziza wenda sinatangiye nzishima reka mbona nereho kuzishima ariko nuko zaheze ku mpapuro gusa nta wigeze wumvikana na Kagame kugira ngo abisenye kuko bari babyubatse bazi ko ari ibintu bizaramba bari babyubatse bazi ko ariwo musinge wa FPS kandi bari bazi ko bagiye kuza mu gihugu ndetse nibabona amahirwe yo kukiyobora arizo ngingo nyamukuru cyangwa ariyo fondasiyo ubuyobozi bw'igihugu buzawushingiyeho rero ndagira ngo ngusobanurire yuko mu magambo amwe mu mbivuge mu magambo makeya ntawigeze yemerana na Kagame Paul ubwe kuko yashakaga kubaka dictatorship yahisemo kwica abo batangiranye yahisemo kwica founder members ba FPR ntawukiraho yahise kwica ingira ngo uretse Tito niwe ukiri hariya kandi nawe agomba kuba yaraje nyuma Tito ariko ibyo ari byo byose niwe inkoma amashyi isigaye aho ngaho we yamugize n'inkoma amashyi yararangiye uriya nta kisobanukirwa niba FPR iki umuntu n'uyu munsi uzi ko ari muri FPR kandi azi neza ko ibi byose bitakibaho nta muntu rero wigeze wumvikana na Paul yuko FPR igomba gupfa FPR nyakuri igomba gupfa noneho hakavuka FPR ya Paul Kagame ngira ngo icyo ngicyo kigomba gusobanuka na RDF rero nayo nuko nguko nayo yayicishijemo umweyo abantu bose yabonaga babagabo bagombaga kuvuga bati icya mbere yahereyeho ni ukuvuga ngo agomba urumva we wenyine ntiyari afite n'ububasha bwo kwitoza kujya muri politiki kuko bari barakoze demarcation bari baravuze yuko umusirikare agomba kuba mu gisirikare yaba ashaka kujya muri politiki akabanza akava mu gisirikare officially akabona kujya muri politiki we no kugeza kuri uyu munsi muzambarize niba Paul yarigeze ata ava mu gisirikare ritaringa no kugeza kuri uyu munsi ntabwo yigeze abikora na constitution y'u Rwanda ntibyemera ariko amategeko y'u Rwanda ayavuya ngo uko ashatse constitution n'ingingo zitagomba guhinduka mwarazibonye ingingo zitagomba guhinduka kuko bazihinduye referendum niwe wenyine wisubiramo akavuga ngo nemeje iki kubera ko abwira abantu abafashe ku gakanu harababwira ati nimwikorere ibiseke muzane hano umenya n'ibiri muri ibyo biseke muzane muze kuvuga yuko mushaka ko nongera kagaruka ibintu byose ni ukuvuga ngo igihugu kingana na Kagame ibyo ashatse byose abaturage barimo n'abacakarabe niwe umenya uko ibyo ababwiye n'ibyo bakora nuko ngo kumbaza rero ngo ninde ngo bigeze bicara hehe ubusaho nakubwira ngo bicaye mu yihe Congress cyangwa se bicaye mu yihe nama kugira ngo bahindure FPR icyo ntazi kitari ni Kagame niwe wihinduye icyo yakoze gusa nuko yishe abo batangiranye agatangira kurikrutinga abantu yizaniye abantu be most of them abantu batoya batazi na founding principles akababwira niba babwiye tuvuge wenda nko ubumwe bw'abanyarwanda akabategeka babahuta akababwira ati mujye hariya mwese muvuge ko mwishe musaba imbabazi babampora iki mwabonaga ibyo bakoraga bampora iki akajya hariya ati nsabye imbabazi yuko abahutu twese twishe se wambwira ko abahutu bose bishe abantu ubu se kwa yavuze ko ngo arasaba imbabazi kubera ko abahutu yishe abatutsi arasaba imbabazi nonese kuki atanaboneho no kuvuga ko hari abatutsi bariho kubera ko abahutu babarengeye ibyo byose ni ibintu byo gukora pitinga mindi z'abantu yishakira abantu bategeka akaba ari bazana akabashyira aho ngaho akaba ari bo bitwa FPR nibyo nizo principles babazi bazaniye ziri ku table maze ubundi bakajya imbere bagakoma amashyi nibyo ngibyo yizaniye inkoma amashyi ze ndumva nta kintu na kinini nasobanura aho ngaho cyokora mu magambo makeya ni uko aba founding members cyangwa se abari bazi RPF nyakuri nibo bangaje barirukana bariya bose ba Theogene mubona ba Gahima ba Kayumba abo bose bari abantu bari bakomeye abitwa ba Patrick Mazimaka abitwa ba Patrick Karege abo bose ni abantu bari ingenzi cyane muri FPR bagize uruhare rukomeye cyane mu guforminga icyama cya FPR barujugiro bariya bose bariya abantu b'abagabo bari bafite intumbero yo kubaka igihugu cyiza uyu munsi bose wambwira ubu wambwira bose ko bagiye ari bakanyarengwe ari ba ngira ngo former president we aracyariho ariko sinzi niba no mu bantu banavuzwe ejo bundi cyangwa se no mu bantu uyu munsi bavugwa nk'abantu bagizwe akamaro ntago njya numva pasiteri Bizimungu bamuvuga anyway n'ejo bundi mu myaka 35 sinzi ko bigeze bamuvuga bakaje guha ko bariya bose abo bantu bose bari bingira akamaro barwigara Sinapol bubatse feri bakoresheje imitungo yabo uyu munsi aho bari turahaze icyo Esteri yari cyo cyangwa ibyo yari ihagarariye byararangiye hasigara Esteri umuntu umwe witwa Kagame ayihindura uko ashaka ayigira igikoresho cye isigara Esteri mu nyuguti ariko izi principles cyangwa se izi founding principles zitaki mataringa kuko nagiye nkusubiriramo uko buri kimwe ahubwo cyari uyu munsi ni opposite w'icyagombaga kuba kiriho maze barangije bazanira ingingo ya 9 ngo bazarwanya genocide genocide rero noneho yo iba kurwanya genocide n'ingengo bitekerezo yayo bibarera kanyafu cyangwa se inkoni ikubita buri muntu wese uzashaka guhaguruka ayopozinga ubutegetsi bw'igitugu bwa Paul iyo nkoni ya genocide yakubise burumwe wese washakaga kwiyamamaza burumwe wese uyu munsi Paul aravuga yuko ngo yabuze umunyarwanda numwe habuze umuntu kuburyo Esteri yirirwa n'ejo bundi barongeye ngo baramutora n'ejo bundi ngo barongeye ngo baramutora ngo berecaye mane kubera ibyiza yabagejejeho byo by'ubwicanyi yabamariye abantu abari batamazi yabo yarabasenyeye mama yabagiriye neza cyane abasenyera amazu kugira ngo bave mu manegeka abandi yabagiriye neza bato mu by'abagamba ba Rusagara yabagiriye neza kugira ngo ababitse basazire muri mu buroko yabagiriye neza ye arabica abantu bose arabamara arabica yabagiriye neza ba Alphonse yabagiriye neza abanyarwanda ku buryo bagomba kubona ni wowe nyine n'uyu munsi ngo rwose ngo yumva ngo Sterimos yumva ngo afite ikintu ku mutima ngo cyuko ngo atari yabona umuntu ngo umusimbura Paulo nakubwiye ngo tuzagukuraho kandi abagusimbura bo nta n'uwagusimbura kuko wowe se uwagusimbura nta wasa nawe ahubwo uwagusimbura wese nzi neza ko yaza kuruta nibura niyo yaba adakoze ibihambaye ariko yaza atica ntawe uyu munsi sinzi ko hari umuperezida uzwi wigeze wica abantu benshi nka Paul ntabwo mbizi sinzi ko ariho uzaba muzi azambwire kandi ku isi hose n'abapenoshi n'abandi bose bagiye bica abantu ntabwo ntekereza ko hari umuntu wigeze wica kurusha Paul Kagame kuvuga rero ngo wabuze umuntu gusimbura ngo yumva ngo ikintu kimuri ku mutima ari imbere y'abanyarwanda abita ibintu nyuma yo kubita ibintu hariya wangiza ukajya hariya ngo rwose ngo iyo ngo ubona ngo abantu banga ngo banga ko nta numwe uri red nta numwe ufite ubushobozi ariko mwakabyara mba reka nkubwire ngo bajya bavuga ngo utazi ubwenge shima ubwenge Paul amaze kuba drunk with the power amaze kuba gusinda power ariko ndagira ngo nongere nari maze kubivuga ndagira nongere nyigusubiriremo nyakubahwa Paul umenye ngo tuzagukuraho kandi tuzagukuraho tukurebe mu maso tukwibutse ibi bintu ibi byose urimo kuvuga tuzayagusubizamo Francois niwe ujya ukunda kuvuga ati dufitanya nawe urubanza rurahari ibyo wakoze urabizi n'uyu munsi ugikorera abanyarwanda bose wabafashe mu ijosi kwishe FPR irapfa ahubwo uburuza n'abantu kuyishingura none uri mu kibuga wenyine wirirwa wikubita mu gituza wigize speri wigize RDF wigize ubu ngubu nta nubwo Rwanda rukiguhagije ugomba no kujya mu karere ukadurumbanya Kongo ukadurumbanya Uganda ukadurumbanya Burundi abantu bose ukabereka ko uzayasubiramo kandi si kera eka mbe ndekeye aho ngaho murakoze
urakoze cyane ambasada ngira ngo bisobanuye neza mu by'ukuri ntago abantu babagabo bazima bashobora kumvikana gukora ikibi ibyo uvuze nibyo birumvikana koko akagabo abita akagabo nge nta nubwo nge namwita nyakubahwa nk'uko mubikora yafashe igihugu aracyoreka afata FPR aratwara imigabo intego nziza remezo zari zihari zose arazihindura abigira ibintu bye abikora akoresheje ubugomo ubutiriganya bwinshi ubwicanyi n'iterabwoba ndengakamere ku buryo uyu munsi bigaragara nk'aho abantu barebera ikibi gusa kubera ko batinya ko gishobora kuba bahura n'akaga mu gihe batunga ya agatoki kuri icyo kibi ndagira ngo rero nihuse nanone nakire Comrade Ali Abdulkarim ambasada Charlotte arabisobanuye ariko hari n'ibyo uvuze by the way ntarinzi nge narinzi ko Kagame ari demob nk'izindi demob zose ariko ubwo ngubwo araho arajijisha yica amategeko nk'uko abishaka nagira ngo Ali utubwire ambasada Charlotte amaze kutwereka ko icyari RPF icyari RPA Kagame yabifasha akabibohoza akabishyira mu mufuka we abagabo bagenzi be bamurushaga n'ubwenge bakoze n'ibishoboka byose kugira ngo barebe ko bashobora gushyiraho fondasiyo kugira ngo bagere mu gihugu noneho igihugu kiyoborwe nk'uko ibindi bihugu biyoborwa bene gihugu bahabwa agaciro ubumwe bugaruke byose ibyo ngibyo bijya gukorwa kugira ngo bikorwe Kagame arangije abishyira mu mufuka arangije abikinisha nk'uko abishaka mbere y'uko nakira Comrade Ali rero ndifuza ko Ali aza kutubwira mu mwanya ku byerekeranye na n'ingaruka uko kubohoza FPR kubohoza RPA uko kuyobora igihugu nk'uko abyishakira ingaruka byaduteye kugeza uyu munsi ingaruka byateye abanyarwanda naho birimo kugeza uyu munsi bituganisha mbere yuko rero twumva Comrade Ali reka dufata akaruhuko gatoya umunota umwe ibiri tunywa amazi ariko nanone muri studio ku buhanga bw'ibyuma nabo barebe ukuntu baba baturinze irungu
urabona buriya u Rwanda n'ubundi kuva kera rwari rufite abanyabwenge ntabapfira gushira abana ba ubu mwafashe icyemezo cy'ingenzi icyemezo gikomeye icyemezo cyo kuntumira nkaza ariko murabizi nyine gukora amanama hano ntibyemewe batubonye murabizi byatubaha ahubwo ubanze undebere niba ntanega amatwi za FPR ntaziri hano inyuma ukabyara we wenda mfe niyo napfa ngapfa amaze kubagira inama burya babiri bagenda bagahindura n'abantu
genda wongere ufunge ku gipangu shaka genda ufungara ku gipangu funga uranze kukubwira funga
ntabwo reka dukomeze rero
icyo nibyo
Comrade Ali rero ndagira ngo gisirikare chap chap ucisheho utubwire ibibazo ingaruka zatewe no gushimuta RPA ingaruka zatewe no gushimuta
urakoze cyane Comrade Maitre Rusagara nshimire cyane Comrade Ambassadeuri Charlotte ku kiganiro cyiza aduhaye adusobanurira kuri izi ngingo ko ari 8-9 yaje nyuma njyewe ndatangira nshaka ngo abadukurikiye ababishoboye abashoboye gusoma ikitabo bita Animal Farm cyanditswe n'umuzungu witwa George Orwell yacyanditse muri 1944 igihe Hitler yaramereye nabi isi mu ntambara ya kabiri hanyuma kiza gusohoka muri 1945 kuko yamaze igihe kinini cyane hamaze igihe habuze abacyandika kubera ubwoba ubwo bamubona abantu bavuga ngo radita ukandi bayumve mu Rwanda hari ibintu byanditswe na opposition ntibabyumve mu Rwanda kiriya gitabo nk'icya Mikaela Ronga ntibacyandike mu Rwanda ntibakirebe ntibagisome bakagituka n'ibya kera bigendana n'uko bino bintu bimeze muri igitabo cya Animal Farm rero nabo kigaragaza abantu cyo cyabitwaye nka farm bayise farm y'inyamaswa yari imerewe nabi na nyirayo mbese zaba inka zitabona ubwatsi buhagije ariko bakazikama cyane kugeza naho inyana zazo zitabona amata yose bakayatwara kujya kuyagurisha inkoko zose ariko nazo zimeze bazigaburira nabi ariko amagi yose bakayatwara abandi bantu nk'amafarasi cyangwa indogoya zikora cyane batazitayeho n'ibindi n'izindi nyamaswa zose mugiye mumenya zose nyine ziba muri famu uwo shebuja wazo rero baza gukora iki nyamaswa ziza kujya inama ziravuga ziti ibi ntabwo twabishobora aka ni akarengane tugomba gukora uko dushoboye tukarizarekitinga tugakora mbese nka revolution cyangwa se tukamukuraho iba nka revolution nyamaswa zimukuraho ndabigereranya nk'uko FPR yaje ivuga iti hari igitugu mu Rwanda hari amacakubiri mu Banyarwanda hari Abanyarwanda nta terambere bafite barakenye mbese byose biriya mwabonye ingingo 8 bigenda bivuga nyine kuba bari banaruteye n'ubusugire bw'u Rwanda nabwo ntabwo bwari bugize ariko ubusugire burya ni concept ikomeye cyane iyo sovereignty y'igihugu ni concept ikomeye cyane hari abayirebera mu busugire bwo kurinda gusa intuza ariko ubusugire burenze icyo ngicyo kuko niyo mpamvu diplomasi ibaho ni ukugira ngo n'abatuye u Rwanda abene gihugu kuko nibo bukorera bumve batekanye iba bagiye hanze cyangwa iba hari n'abaje bumve bose batekanye bibe mbese ubusugire butabe buno bantu babona ngo ntabwo mwatewe nk'uko u Rwanda rubitekereza ahubwo bibe kumva ngo no hanze barakubaha ufite ijambo ntawe ukuvogera ntawe ugutegeka ntawe ugira ibiki kenshi mwebwe ubungubu murimo kubona iyo bavuga kuri cya kibazo cya Congo urugero nuko mwumva ngo sovereignty ya Congo igomba kubahirizwa so ntabwo wajya kwifosa mu buryo gucuruza kuri Congo n'ubwo buri gihugu cy'igihangange ugomba kujya Kinshasa ugasinya nabo uwo bashaka wese bamwirukana bati wenda tugushaka nkuko mwabonye East African Community iriya ntuza y'igisirikare cya East African bavuze bati ntabwo abanyarwanda tubashaka byarubahirijwe n'ikimenyimenyi n'abari baragiye muri verification baravuze batoya turabirukanye ni sovereignty yabo barabirukana birubahirizwa ntabwo rero bitwara ngo ni ntuza gusa ariko biri kuri level zindi rimwe na rimwe dutekereza ibintu mu buryo buke cyane so iyi Animal Farm rero mpamvu njye yanyigishije byinshi cyane no kuyisoma nayisomye nka part ya literature muri secondary ariko ngiye kureba bino bintu ko ngenda ndeba za revolution ko ndeba cyane cyane ibintu byacu by'u Rwanda nisanga RPF SP nayo byane yanyuzemo ari nk'iya Animal Farm Comrade Charlotte avuye kubivuga ati abatangiye FPR abaharaniye FPR abitanze abakozi b'iki bose bari bafite intumbero iyo ntumbero hari ibyo yari igamije yari ifite abo uko bari buyikore yari ifite abo barimo kubikorera yari ifite igihe bizakorerwa buri kintu cyose cyari gifite iyo gahunda ariko bamaze kugenda ngo bagere aho bakashyize bati noneho dutangire uko ibyo dukwiriye gukora twiyemeje ngo ni ibyo bintu umunani ni cya cyenda cyaje kubera ibyo batari bateganyije kubera iyo genocide yari yabaye mu Rwanda muri 2004 haza kubaho noneho bamwe guhinduka muri ano rufamu bazita ngo ni ingurube zo zatangiye gukora ibitandukanye nibyo bari bemeranyijwe iki by'ingenzi bigaragara bari baravuze bati nyiri famu bavanyeho yabaga mu nzu ifite amatara baravuga bati kandi bo izi nyamaswa nyine zo ziba hanze zinari n'ahantu habi zinyagirwa zikora ibiki baravuga bati ntago tuzemera yuko hari umuntu uzongera kujya kuba mu matara abandi bari hanze twese tugomba kugira ngo tubaye ahantu hamwe nibyo bita all animals are equal niyo ari intumbero yazo nibwo natwe mubona natwe muri FPR bavuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda n'uburinganire bishingiye no ku buringanire bwabo bahanga babyubaka hehe kubaka guca umuco wa ruswa gutonesha imicungire mibi y'umutungo n'ibindi murumva gutonesha rero bivanamo iyo ikorite kuba abantu bose mungana ariko n'intuza yayo ya mbere yari kugira ngo muzane ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo ushobora kuzana ubumwe bamwe bumva baruta abandi bamwe batoneshwa abandi bagatonekwa ntabwo byashoboka so murumva iyo ntumbero yo kugira ngo bose abanyarwanda bose b'ingeri zose bagire birebe babarebe kimwe mubeho kimwe mugire amahirwe angana mugire mbese mwese ikibatandukanya bibe ari uko washyizemo imbaraga zawe cyangwa ubwenge wakoresheje cyangwa ibiki atari ukuvuga ngo wowe kuko uri uri runaka cyangwa uzanye na runaka utoneshwe undi atonekwa ibyo revolution maze kuba rero hano farm cyabaye ni uko bamwe b'ingurube bo bagiye bagasa nk'aho basubiye mu kimbu cyangwa undi bari bakuyeho wawe nyiri famu bari bakuyeho bakajya kuba mu mazu bakajya kuba mu matara ntabwo bagarukiye kuri ibyo gusa batangiye noneho kuba aribo amagi bayarya amata aribo bayanywa aribo bategeka abandi exacte nk'ibyo mubona FPR Kagame yabikoze so ibi byose bari bavuze ibintu umunani byari bikenewe kandi byari ngombwa nitujya mu gusobanura niki gikorwa turazagaragaza yuko twebwe muri Nyarwanda ibi munani cyangwa icyenda nibyo twahinduyemo intego esheshatu hari impamvu hari ukugira gahunda mukayigira ikaba nziza mu nyandiko ikumvikana neza ariko igikuru ni ukwishyira mu ngero imvugo ikaba ingero iyo imvugo mugumye muvuga gusa ntibishyire mu ngero nibyo mubona byaviriyemo abanyarwanda kuguma badafite icyizere bavuga bati namwe muzaba nk'abariye niyo mpamvu murimo kubona dushyira imbaraga cyane mu kugerageza kubaka icyo cyizere ikibazo gihari ni uko rimwe na rimwe iyo ibintu bitinze cyane abantu babitwara ngo ni politike niko bimeze byose niko bizamera so institution ya leta cyangwa ya politike nayo yaratonetswe cyane imitima y'abantu irashenjagura bivanamo icyo cyizere ubanza ariyo mpamvu mubona ngiye buri gihe yonje mbwira abantu biyubakemo icyizere bagira izo mbaraga zo kumva ngo babifitemo uruhare bigenda bite rero ikintu icyo ari cyo cyose ugomba kumenya impamvu urimo kugikora kuki turi muri opposition for example kuche peri ya jie mure opposition. Kumredi inyasi, wabajuti FPRI ya tanji ete ya jenzerite. FPRI ya rijia nende ende chane, ya tanji mure minutani chenda, haunga banubitu kongu ni nyenzi, nyenzi zari mwa wa sirikari, alikuwa rabanu, bari ba hunze, bajira grupu zabo, buhoro buhoro bijenda bi progressinga, haza kuza famo, yari bugufi chane ya FPRI, ni itu kaga ranu, itangirwa n'abantu bari muri Uganda predominante barimo abanyeshuri baba youth intellectuals n'ibiki ndizere ko na abantu nkagera bigahima nabo bari bayirimo active akiri makerere ndatekereza hanyuma nabandi rero bake bagiye bayibamo bagi bakandagira mu kirenge cyabo bakuru bo bari bamaze gukora iki bo bari ba bari abo binyenzi n'ibiki ariko basanga kurwana bitagishobotse bakora ngo bakore iki batangire politika yo kumvikanisha no kumobiliza abantu iyo rano rero muri Uganda bavanyeho Idi Amin haje Obote yabaye hostile ku banyarwanda abanyarwanda barahunga bajya muri Kenya abenshi n'abandi bajya handi hose bagiye muri Kenya icyo cyari mbere yarano cyari gihari cyari ikintu cyitwaga Rwanda refugee something ibintu nk'ibyo ngibyo icyo nyine bagerejwe barimo nabandi abo bagiye young aba intellectual batoya nibiki nibwo bakuyetinze iyo yitwaranu ariko biyegereza n'abantu bakuru kugira ngo babigishe bamenye Rwanda rumeze rute byagenze bite mbese byagenze bite uro bararefining ariko urumva nyine bari muri Kenya muri 82 rero abantu bahunze amine abote bigera kuri climax birukana abanyarwanda barabasenyera barabirukana babirukanye abanyarwanda bamwe bana bari mu mashuri bisanga iwabo babasenyeye babatorongeye babirukanye bamwe bafata imihanda bagenda bajya mu Rwanda bageze mu Rwanda barabihakana barabwira bati ntabwo muri abanyarwanda nibwo bafungiraga mu makampu ya za Kibondo za banza ari na za Nasho na hehe ariko babatwara nabi cyane bibi cyane bya bindi bamwe banapfirayo uwo tuzi wapfuye izina rizwi cyane wapfuye ni wari general manager wa Pepsicola bita Rwivanga n'abandi Rwivanga ni sebukwe wa General Kayonga General Charles Kayonga ndavuga bino kugira ngo abantu bumve perspective ko ari by'abantu bavuga bati bino bibazo byatangiye mu itariki ya mbere y'ukwezi kwa itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muri 2019 ndashaka ngo abantu babyumve banarebe naho turi banumve nuko FPRI yayobye now abo bantu baza kumenya yuko abo bari mu Nairobi bamenye yuko hari abana barimo kurengana barenganye cyangwa batute n'abanyarwanda bagize abana bamwe baza gufashwa na UN na Oxfam na n'ibindi bigo international organizations zibatwara muri Kenya nk'impunzi nk'uko mbona biriya bakora resettlement bamwe bisanga bagiye Canada abandi bisanga bagiye bamaze kugera Kenya ariko abandi barabigera babaza uko byagenze bamenya bati o nuko bimeze ntabwo dushobora no kugera mu gihugu cyacu byongerero wa murego bari bafite so ikintu cyitwa FPRI kiratangira icyo ikibagiranye amina icyo nibagiye amina icyo nakongeraho nuko abandi batashoboye kujya mu Rwanda basanze nabo bakwiriye kujya bajya mu gisirikare mu ishyamba ry'igisirikare cya Uganda yariyobowe na Museveni harimo na Rwigema wabakiraga cyane Rwigema yari umusirikare muri 27 hamwe na Kagame bajyanye na Museveni kandi yari umuyobozi mukuru muri icyo gisirikare cya Museveni so batangira no gusanga n'abari aba Nairobi batangira gukora fusion yo kumobiliza abantu Museveni afashe leta muri 1986 abanyarwanda bari benshi cyane mu gisirikare cya Museveni no n'abandi ba Nairobi baza muri Uganda official noneho rano ihinduka FPRI noneho hagiyemo n'abasirikare nibwo rero batumiraga ba Alex Kanyarirengo rero ngo barababwira nyamuneka tuganire dukore ibiki batangira kumubiriza no mu gihugu mu Rwanda ubwabyo all that time bamurundi buri hantu hose hari uwitwa bayingana benshi banza mwumva major bayingana waje gupfa mu ntambara mu second week cyangwa third week ya October 1990 awone wogendaga mobiliza buri hantu hose hari n'abakadero bamobiliza bayinyumba bari yabamobiliza bakora iki byose twese rero niho twabaye mobilize dutangira kumenya bimeze bitya bumva kamasel batraininga abana barabigisha ibyo babigishaga byari bishingiye kuri ibi ngibi bakora rero n'izi ntego zo kuvuga ngo iyi niyo 8-point program yiki ya FPA yari ifite impamvu rero impamvu nyamukuru niyo mvuze yuko hari igice cy'abanyarwanda bavugaga ngo ntabwo ishobora kujya mu Rwanda none Habyarimana aza no kubikabya aravuga ati u Rwanda ruruzuye ni nk'igirasi igize iki ni nk'igirasi yasendereye ntabwo ushobora kongeramo amazi amazi yongeramo yose arameneka so ntabwo tubemera ahubwo nibagumaho iyo bari nta murumva umuntu barimo kwirukana undi arimo kubwira ngo nugume iyo uri so it was a combination y'ibyo nicyo cya informinze intego ya mbere yo guca ubuhunzi ariko no gushyira ubumwe bw'abanyarwanda niyo ntego ya mbere umwe bw'abanyarwanda yari ishingiye kuri icyo kuko hari abatoneshwaga abari mu gihugu hari n'abandi batonekwaga cyangwa bari baramaze gucibwa ariko mbese bisa nkaho ntabwo mukiri abanyarwanda mu mugumi iyo ngiyo nk'uko biriho ubungubu nibyo biriho numva yuko barabita akanyarwanda n'abita gake so iyo mbere yo guhuza abanyarwanda yarashwanyutse n'ikimenyimenyi n'abanyarwanda bari muri FPR ubwabo bakuru banagize n'uruhare kuyitangira nk'uko nababwiye Gerard Gahima n'intangarugero muri ibyo bari aba General Frank Rusagara aba ba General Kayumba amine General Kayumba bande ba Patrick Karegeya bagiye kwicira South Africa n'abandi bose muza bagiye bambara mu passport bose babambuye ubunyarwanda babita ngo ni ibigarasha babita ngo ni inyangarwanda babita ngo n'abateraristi so ubunyarwanda barabambwiye so iyo ntego ya mbere y'ubumwe yararangiye bayica kubera iki ndaza kuvuga impamvu zabyo kubera ikintu cyaje Comrade Charlotte yavuze neza nawe ikindi cyakabaye kwari ukwibaza ubwo urumva impamvu y'izi ntego ikintu twakabaye kwibaza kwari ukubaza ngo zari ziki what ni ziki intego zabereyeho kugira ngo zisavinge abanyarwanda zitatoranyije zishingiye kuri ya ntego ya mbere ariko no kuri intego yindi zose intego zigeze zifite aho zihurira zo kudatonesha no kudataneka no kurengera no guteza buri munyarwanda imbere so izi ntego cyazigiriyeho ambasade Charlotte yabivuzeho neza mureba abantu ba Kangondo mureba abantu batwari wawa mureba ukuntu bavuze ngo abana b'u Rwanda badafite uko babaho bari bamaye bo muribuka babatwika mu myobo muribuka uko Kagame yavuze ngo ni imyanda muribuka ibiki noneho murebe uko Kagame ariwe kwita abanyarwanda ngo barapfobaganye ngo aricuza kuki yabavutsemo ibi byose birabereka feria yuko ibyo kuvuga ngo yari gusavinga abanyarwanda ntabwo yabasavinze yarabariye kandi ntabwo yari arya ngo nibura ngo abandi batari muri FPR yatangiye mu bibondo byayo bya FPR uriya Kalisa Mpenda bishe bamaze kumufunga inshuro zingahe abantu kanamufungura bakagira ibiki yagiye no muri ntabwo yari FPR gusa yagiye no muri RPA afite imyaka 14 kubera yuko nyirarume Protas Musoni yari umukada nawe mu bamwe batangiye yorano no gutangira FPR bimaze kwiyunga n'icyo gisirikare nyine muri after 1986-87 mbese bamaze kwiyunga bamaze no gushinga izo kadaship n'uburyo bagenda bamobiliza abantu nawe urumva yuko what ntabwo bigeze bayigera nayo yaratakaye ikindi ni how mubigeraho mute bino bintu mwemeranyije kubigeraho ni uguha abantu ijambo ni ukuba accountable ni demokarasi ni ugukora mu bintu ni ugushyiraho amategeko abantu bakagendera kuri rule of law iyo hantu hari amategeko habaho abantu kugira iki kuringanira kuko mufite iba harushaka gukosa cyangwa gutatira ibyo mwumvikanyeho batwarwa mu mategeko agahanwa ahantu hari amategeko bivuga yuko iyo umuntu ayobye wenda kitwara nabi ihaba na kera mu muco wa Kinyarwanda nicyo gacaca yari ishinzwe baragutwaraga mu bantu bakuru inyangamugayo zikavuga gito wakosheje ariza bakaguta bakaguca fayi cyangwa ugasaba imbabazi bikagira niyo mategeko ya kera niko yari ameze hataraza ariko ubu ngubu dufite ibishya human systems cyangwa ibintu bihuriyeho abantu ikintu cy'amategeko ni ikintu gikomeye cyane cyangwa ibintu mwumvikanye ni ibintu bikomeye cyane mugomba kubifokasingaho rero ikindi rero ni ukuvuga ngo how by who ni bande bagomba kubikora abari kuba ba mbere mu gukora bino bintu ngo izi ntego umunani ngo zijye mu ngero bari kuba abanyamuryango ba RPF ariko cyane abayobozi bayo hanyuma n'abo banyamuryango n'abakada cyagenze bite rero bakigera mu Rwanda njye niyo mpamvu ntageze natura mu Rwanda kuko nagiye ibyo nabonye ntabwo nabyemeye bahise bashwana njye nibuka umunsi umwe nagiye kwa kabarebe nko muri 1995 ndamubaza nti ariko si ko mbona bino bintu bidashobotse ntabwo bino bintu mwabiteguye by then yari iyi nyine ni wari ushinzwe kurinda aba Kagame yaratarajya Kongo ni wari umukuru w'abarinda Kagame so yegereye Kagame so turaganira mubaje arambwira ati ikibazo cyabaye bya bindi bya blame culture ati ikibazo cyabaye abakada baraje bajya mu bintu bajya mu gusahura bajya mu biki bibarwa akazi kabo so ubu ngubu abasirikare barimo gukora ibintu kandi ngiye kubaza n'abakada nabo kuko ari nabaje mu kada mukuru atubwira ati oya twebwe abasirikare nibo bateka inzova baradukubita baradufunga baradukora ibiki so the who abakabaye babikora byarasopanye habaho igitugu ndaza kukivugaho gatoya batangira gukoresha imbaraga birasubiza cya kibazo cyawe metre Inyasi wabajije uti wabajije komerede ambasade Charlotte uti byagenze bite n'ibandi bakoze bino bintu bageze mu gihugu batangira bamwe kumva ngo ni ibihangange abasirikare ubanza muzi abagiye mu gihugu bwa mbere uko bakubitaga abaturage bakubita abantu ku mihanda bavana abantu mu mazu mbese ufite imbunda w'umusirikare akaba ariwe wica agakiza so babandi babakada nabo batangira kunyerera hasi ibindi byose ni history now ikindi rero ni ukubaza ngo byakorwa ryari uwubaka igihugu ntabwo bigira imperezo bigomba gumizwamo kugira ngo bigumizwemo rero buri kintu mukora cyose kigomba kuba cyubakiwe muri aya mahame muri izi ntego zanyu esheshatu icyo mukora cyose mukareba cyujuje zino ntego kiri izi ntego ziri reflected muri kino turimo gukora muri FPR rero ntabwo ariko byabaye cyane cyane bamaze gufata igihugu bamaze kurasa n'indege ya Habyarimana actually ntabwo ariko byabaye bya bintu byo kwibaza ngo tumeze ubumwe burahari bimeze bitya byatakaye vuba vuba nuno habaye na genocide ituma nuno hazamo ngo ibintu byo kuvuga ngo barimo guhora barimo kugira ibiki ubwicanyi bugira ntuza habamo no kuvugira ngo kana ka mama bya bindi byo gucyaha ibyo Kagame yavuze ngo munanirwa mute gucyaha spine y'abantu kukumva ufite urutirigo ngo ruvuga rutoya ibi ntabwo ari byo biracika then bya bindi byose biba ubusa byabaye ubusa bite rero nubwo byatangiye bityo buhoro hashoboraga kuba hari hakabaye nk'igaruriro kuko 1944 1945 1946 1947 hari hakiri izo mpaka muri FPR ariko nabwo ubona bigenda byubaka buhoro buhoro nk'uko ejo bundi nababwiye yubaka dictatorship itangira buhoro mutarimo kubireba mwaba mutitonze ikabateka ingova iyo imaze gufata speed yayo kuyigarura birakomera byaratangiye rero bityo nk'uko ngiye mbibabwira bamwe tukabibona tukabivuga abantu bakavuga ngo ntabwo ari byo bakumva ngo biri kuru bakumva ngo bimeze bitya bakumva bizitungana bizikora ntabwo ikintu cyikora hagomba kubaho uburyo mugomba kugenda mureba ngo ibi twavuze bimeze bite review hakaba monitoringa hakaba okore viewinga hakaba okore ibiki ntabwo FPL igeze bikora ibyo bintu bintu byagumye ari ubwiru biguma batekereza ngo umwaraza kubikora bakabamo byo bwa clicks the rest is history ari dictatorship iri yubaka ntabwo uravuga ngo ni Kagame yubatse wenyine kuko hari abandi bakabaye babireba ariko babaye bize ngo hari abagiye kuva muri Congo kandi koko nibyo hari abataguraga kuza gutera muzi n'abacengezi yuko baje hari abagiye kugera batya hari byose byabaye nk'intuza ariko iyo babishaka bagaruka muri FPL ubwayo basubira inyuma bakavuga bati turebe uko bigenda bino biramera bite nta kibazo ntabwo baba barabikosoye byaje gupfa rero nshimire ambasaderi Charlotte ko abisobanuye neza byaje noneho kugera kuri the turning point ari yatangiye gupromoka igihe Kagame wari umusirikare mu gisirikare babwaga ko nta musirikare ugomba kujya muri politiki yabaye vice president adakwiriye kujya muri politiki abigirishijwe na bande ko nyina nabibaje bino bintu bambwira uko byagenze abo bagiye guhura nabo barimo abari muri ariya mashyaka yandi ya MLND, PSD, PL n'ibiki ngo baravuze ngo ya nawe ugomba kuza ukaba part ya cabinet so bitungura abandi bari ku rugamba nyine byari bishyushya bakabaye bavuga bati oya ntabwo bishoboka ariko Kagame ko nawe yabishakaga abawe aba minister wa defense aba the vice president that was the beginning of FPL utakara common sense kubura hakaza noneho igitugu ikindi bigenda buhoro buhoro harimo ako kavuyo bishwanashwana climax yabyo noneho iyo ni se turning point yaje muri 1998 aho Kagame noneho ari umusirikare yashakaga ngo nibwo yayoboraga RPF aba chairman wa RPF kandi ari vice president wari president Bizimungu aba vice we muri FPL kandi ubundi abantu bajya kuri reportinga ye ahandi muzabirebe uri president n'ubuyobora hanyuma yajya kuvaho hakaza undi bagategura undi uri agahita avaho biba bizwi undi wabaye ntuza akaba ari we uzaba flag bearer cyangwa akaba ari uzagira of course baramunanije bamwe babigira batabizi ariko ari myth cyangwa ibinyoma bahimbaga bavuga yuko wabyare Bizimungu yibye muri FPL abadukurikiye muri FPL bazi ko hari ababirwanyije aba FPL banyumva umwe muri bo uwunzi ni Patrick Mazimpaka yarabirwanyije aravuga iti ibi ntabwo ari byo mureke twihangane turebe ngo Bizimungu arangije inzibacyuho undi ni General Kayumba we yagiraga n'ibiganiro hagati yabo kwa Kagame Bizimungu nabo abahuza kuko icyo gihe yaramaze no kuba umugaba mukuru w'ingabo akabahuza ariko bamubemereka bikaba birahindutse undi yari babihuzagara abandi bari babijyagamo mu nama bakavuga bati tubigenze dutya ariko barangiza kubera ubwoba bakihindukiza hakavamo umwe akagenda akabibwira Kagame agapanga uko ibintu biri bupfe ariko bose babigiraga bati ibyo turimo kuyoba bari babizi barabibonaga bati turimo kuyoba so FPL yagiye isiridinga iva itatira izi ntego cyangwa izi ntego zayo munani n'iya cyenda yagiye bitatira bose babireba ariko bya bintu byacu byo kutita ku bintu cyangwa byo kugira hanyuma hazamo akantu ka miss katuma haza tyranny iyo basobanura institution ya tyranny cyangwa ikintu cyitwa tyranny iyo bagisobanura bavuga yuko giterwa no kuba umuntu ukoresheje power ufite cyangwa status ufite bivangwa ubivanga na myth cyangwa ikinyoma ikintu kuyetinze conspiracy uti aba bahutu batumereye nabi aba bahutu biragenda bite cyangwa abatutsi batumereye nabi cyangwa aba batutsi nibo badukandamije nibo babyizi bete nk'uko mbizi myth z'u Rwanda zigenda zimera hanyuma ugakoresha na authority uba ufite urumva yaramaze kuba chairman yaramaze kuba w'ishyaka akoresha yo power y'ishaka na instruments z'ishaka gutangira gusebanya gusebya bizimungu abandi bose bavugaga batoya ntabwo ari byo icyababayeho barirukanwe therefore bava kuri ya ntego byabino babwiye nti intego ya FPL yari iyihe intego ishingira kuri miss ishingira kuri authority Kagame yari amaze kwiha ishingira kubiki batangira gusustaininga tyranny within FPL itangira kubyibondo byayo nubwo nubundi yabigega ariko none biba kumugaragara bakora ibyo bita kupaginga abayobozi batangiye FPL kwikubitiro niyo mazimaka bamushyiraga iruhande ajyana na Bizimungu ngo bari hamwe na Bizimungu niho Kayumba nubwo yari yaje kwiga General Kayumba bamushyiraga iruhande niho babihozagara bose bajyaga iruhande n'abandi benshi cyane ubwo ndavuga ariko n'abandi benshi batangira kugira ibibazo na Kagame cyangwa Project Kagame batangira kugira ibibazo nayo ubwo ngubwo byakorwaga mu buryo bwo gutangira aho kugira ngo bakuriyetinge bateze imbere FPL n'izi gahunda zazo umunani cyangwa n'iya cyenda yaje kongerwa mu 94 yaje gahunda yo gukuza a personality cult Kagame personality cult n'ubwo icyo bivuze gushyira umuntu hejuru kuruta gushyira igihugu n'ishyaka FPL hejuru so Kagame atangira kuba ariwe uba igihugu atangira kuba ishyaka atangira no kuba igihugu n'ubu niko bimeze rero now umuntu wese ugerageza kuvuga bakamwica bakamukandamiza hence impamvu mbona abantu Kagame yavuze ngo bari spineless ntabwo uvuga ngo ntabwo abantu babibona barabibona n'abari muri FPL ariko baracecetse icyaje gutuma rero bibana bibi cyane nuko noneho abantu bari bakanzwe bashyizeho ngo ni genocide bashyizeho ngo ni ibiki bari bafunzwe baje kuza rero bajya muri FPL barimo bariya ba Rucagu yari akwiriye kuba yicwa afungurwa kuko bashaka ngo bakoreshe takitiki yindi yo kurangiza intambara ya Ruhengeri iyo bitaga amini kurangiza ikibazo cy'abantu ba Ruhengeri n'amajyaruguru bashakamo abantu baza ngo bapacifyinga sinzi iba mu cyumba ni ukurangiza ikibazo politikale azabigisha kandi kuko urwo ruhare yararukoze arababwira ati nyamuneka tureke twatsinzwe mureke twumvikane tugire byarangiye ariko ubundi yari kuri lisiti yo kuba ari umuntu wicwa kubera ibikorwa byari yarakoze muri emerende abantu barabizi ko biba ari prefe biba ari biki ariko yari afite big role muri emerende no gutraininga interahamwe so bamugira ibyo ngibyo ariko umuntu urabona niwe waje gupfa kuba noneho umubona ukuntu yambara Kagame umubona uko bigira bitya so FPL iba taken over n'abo bantu nk'abo ngabo then eventually n'aba bamoriki eventually n'aba bantu mubona abandi uhungirehe umuntu utinyuka kandi akavuga ngo njyewe mpakanya ngo mpfobye genocide umuntu utinyuka akanyita ngo hari ibintu byinshi bandika kuko ntabwo babizi ariko ni byiza kuba wateguye kino kiganiro ngo abantu bumve FPL yatanyite ariko banamenye uko yagitana so ambasaderi Jerosi yabivuze abantu bari bazi intumbero ya FPL cyangwa bari bazi aya mahame izi ntego za FPL bagomba kubishyira mu bikorwa banabyumvagamo kuko bari bazi why kuki zabayeho bazi n'ibigomba gukorwa bashyizwe uruhande haza noneho inkomamashyi aho kugira ngo haza abantu ba substance bafite substance ariko ishingiye mu kumva neza ikigamijwe gukora haza noneho abakoma amashyi noneho ntuza na why irahinduka noneho kiba gutonesha cyangwa gushyira imbere izina Kagame ikindi gisigaye cyose bakagikurashinga hence mwabonye Kabarebe avuga ati yadutegetse kwica imashini yo kwica so ntabwo yamenyeshaga kwica abo barimo kurwana nabo gusa yamenyeshaga kwica buri wese ubangamiye project yabo kandi barishe koko kandi ubu baracyica so ibi bintu byose umunani byose ibyo bakora ubu ngubu byose ambasade Sherite yabivuze neza byose barienda kinyume yake mu giswe rero bavuga kinyume they do the contrary bakora ibinyuranye nabyo completely uti why urugero mbabwiye yuko hari gushyira abanyarwanda hamwe ariko abanyarwanda barabatanya batangira mu rwepe bakwita igigarasha bakakwita ngurama uramazira ntoki kagame yarabyivugiye bakamukomera amashyi bakavuga ngo bakwice bagakuma amashyi umuntu agavuga ngo kwice ngo arashyira abantu hamwe ntabwo biba bimeze bite iyo uyuvuze ngo basibinze yuko ugira umo kuvuga utandukanye nabo bakwangisha abantu bose ku buryo banashobora no kwangisha umuryango wawe cyangwa n'umuryango wose bakawanga ukaba ostracized cyangwa ugahabwa akato kera babyitaga akato bigitangira babyitaga ngo bamushyize mu kato ugashyirwa mu kato ntabwo ari ubumwe ishyize umuntu mu kato uba urimo gutandukanya abantu ugatandukanya n'imiryango ugatandukanya abagore n'abagabo nk'urugero mushiki wa Theogene bamutandukanyije n'umugabo we majoro nibagize izina rya mushiki wa Theogene bamutandukanyije n'umugabo kandi umugabo arabyemera ko ntacyo yari abifite ariko hari n'abandi benshi cyane bagiye batandukanya nabo bagerageje abananirwe bagakizwa no guhunga so icyo cyo kugera cyararangiye icya corruption ambassadeur Charlotte yakivuze neza cyane cyari ikintu gikomeye cyane kuko byasenyaga ibintu by'akazi ariko ubu ngubu murebe Kagame niwe ufite indege eshatu niwe ufite imodoka yavuze Range Rover ariko afite za Audi afite za Lincoln afite ibiki byose ibyo bintu byose aho kugira ngo yitware nk'uko ngo reflecting nk'uko ikigo kimeze Kagame ubu niwe umuperezida urutayo ubukire muri Afurika niko bivugwa nuko ikibazo ni uko buzibwa kuko u Rwanda rurakennye ariko perezida wabyo waje nta kintu afite by the way yaje afite ideni rya commercial bank ya Uganda ku byo bari babahaye byo gukora famu akiri majoro kuri Uganda yaje afite ideni ariko umuntu Kagame ni umuntu utari ubukire mumbwire umuntu w'umuperezida udacuruza warushaho abandi ubukire yarabyirasa ntabwo ari amagambo yanjye yaravuze ati umushahara wanjye wo kuva n'abaperezida kuva mu 2000 wose uri muri beka beka yarayibye muzi sitetawa niye muzi iriya plaza Kigali plaza ya Makuza yarayimwambuye muzi KCC nibye mbese muzi yuko nta accountability iba muri biriya bintu byose ngo bita ngo ni bya Crystal Ventures nibye so corruption rero yo iri at the highest peak n'ejo bundi ubwo yarabivuze agaragaza corruption ihari avuga ati ikimubabaza ni abashoramari bazana miliyoni 200 mu Rwanda ati abashoramari barimo kubaza ngo wowe nugenda bizagenda bite that means ni corruption ntabwo baza baje gukora bakoresha institutions z'igihugu cyangwa n'igihugu baza kubera corruption bafitanye na Kagame another example ya corruption niyo mwibuka bagurisha Semarwa bayigurisha company ya South Africa bariya barayiguze hanyuma Mbundu niwe wari hagati ariwe mushumba wa Kagame Mbundu by then yari umukuru wa private sector arimo kubagira arababwira ati kugira ngo muyigure mugomba gutanga miliyoni enye za perezida abandi baravuga bati ntabwo twebwe tuwakawuntingira aba shareholders muri South Africa tugomba kubigaragaza uko bimeze so turayishyiraho nka cost iki tugomba kubigira abatoya ntimubigaragaze yuko mwabitanze mwe mugomba kubitanga diri ibigiye kunanirana hanyuma bahamagara crisis meeting mu crisis meeting abantu b'abanyamahanga n'abanyamahanga baravuga bati twebwe ibyo twemeye twarabyemeye ariko ikibazo nuko Mbundu yatubwiye yuko miliyoni enye z'amadolari tugomba gutanga kati ya perezida tutafite uko tuyakawuntingira ntabwo twayerekana so ntabwo twabigura therefore Mbundu nibwo bamwirukana ku bwa private sector banze mwese mubyibuka ibyo bintu byabaye I think 200 nko muri 2015-2014 Mbundu nibwo yakwitwaga iki so corruption iyo mvuze gakeya cyane ariko n'ibindi murabizi biriya bya Julia mu Bubiligi bakoranaga ariya mabuye y'agaciro aha amakampuni international bagenda bambura n'ibiki byose bibaha iki birabereka corruption y'uko ihari icyo ni kuri corruption ku cyerekeye rero ubusugire cyangwa ububanyi n'amahanga ibyo birigaragaza bashwanye n'Uburundi babushyiraho yuko bagira Kagame aranigamba ati nge ntabwo mbisabira imbabazi ntabwo ngira ibiki ikindi cyabaye ni ikindi cyabaye ni biriya mubona bya Congo kuva muri 2006 n'ubu ngubu bacyogoza Congo banayishyiraho noneho recently ngo urimo gukora genocide hari wano wambwiye ngo n'uyu munsi Kagame yabivuze yuko ngo bavuga ngo Kongo irimo gukora genocide ngo kandi amahanga arimo kurebera kuko nimumbwiye imushyize yabivuze ku Burundi anahamagaza anamuvinga n'abantu akoresha za robize mantire security council ijyayo basanga atari byo ntabwo bivuga ngo ntabwo bapfuye ariko si buriyo bazanye ubwicanyi kandi gutewe nawe ubyita ngo ubintu bya genocide kugira ngo ushuke abantu ibyabaye muri Uganda murabyibuka ibyabaye muri Tanzania bwari ubwa mbere Tanzania yirukana abantu b'abirabura ku butaka bwabo yirukanye abanyarwanda so ibyo ngibyo byo kuvuga ngo arabana neza n'ibindi bihugu ibyo byarashwa byararangiye sovereignty y'igihugu ntabwo ushobora kuyikora urimo kuvogera Congo urimo kuvogera Uganda urimo kwangana sovereignty niko nabwiye mu constitution hariho level yo hejuru igomba kuba muri diplomasi urimo ukora nziza cyane kugira ngo buri muntu atangire kubaha batangire no kubona ugire n'ijambo ube sovereign ariko noneho ubehe n'abaturage bawe sovereign yewe n'abaturage bawe iyo abantu bahunze bagasohoka batangira bavuga ibindi bitandukanye so sovereignty yawe ikaba sheki so maze kuvuga ibyo rero byose wa Maître Rusagara yambajije ati wowe ubona ingaruka zabyo ari izihe ingaruka zabyo ni impunzi dufite nyinshi cyane aho guca ubuhunzi impunzi zikubye inshuro zirenga zingahe n'ubu buri munsi abanyarwanda barahunga buri munsi n'ikimenyimenyi ku isi amahanga yose aha abanyarwanda ubuhunzi ntabwo aha abandi ntabwo ushobora kumva mu Uganda yabonye ubuhunzi baha abanyarwanda akusore ntari n'abagerageza gukoresha impapuro z'abanyarwanda kugira ngo babone ubuhunzi nayo ukanga abanyarwanda babahunze so ariko n'Ubuganda baha abanyarwanda ubuhunzi na Tanzania abanyarwanda ubuhunzi na Congo n'ibi abanyarwanda bari hose nk'impunzi icyo niyo ngaruka ya mbere icya kabiri ni abaturage bacu bafungiye ubusa tangirira kuri abantu nka Karasira uvuga yuko afite ikibazo cyo mu mutwe kubera ibyo yagiye anyuramo wakabaye utekereza ngo Karasira bo bakabaye bamufata neza kuko ni umucikacumu ariko noneho yanabemereye yuko ari igihe agira ahungabana kubera ibyo yanyuzemo ariko aho kugira ngo bamugire bamutsindagiye muri gereza pimiranye nka Deo Mushayidi bamukatiye burundu pimiranye nka Idamange umubyeyi w'abana bane baramufashe kuko yavuze gusa baramufashe bamunuze mu ntuza muri gereza abo bana basigiye nde ndaza kubigaruka ibyo ngibyo pimiranya nka General Frank Rusagara ara asaba inzu igisirikare zakoze ibyo nababwiye ko ari pati y'ibyo ngibyo byose akoze iki ageze mu zabukuru ze baramusezere mu gisirikare barapfuje batoya ntabwo ibyo bihagije none tugutsindagira muri gereza imyaka 20 azajya kwivamo afite nk'imyaka 80 na mumbwire asize abana batoya kuko bamenye ko n'umudamu we muri ibyo gihe umudamu we yararwaye kansa aza no kwitaba Imana asaba nuko yavugana n'umugabo we ngo nibura mubwira uko asize abana cyangwa last one baramwangira abo bose abo Rusagara n'umudamu we bagize uruhare rukomeye cyane muri izi ngamba twavugaga izi ntego 8 ariko no guharanira ibyo bya FPR ibyo n'ibibondo bya FPR byariwe nubwo ari abantu bakuru kankurishije ijambo ngo n'ibibondo bariye ku mugaragaro pimiranya Colonel Tom by'abaganda ni mu bantu ba mbere bya bino babwiraga runa yahuraga na FPR ni mu bantu ba mbere wahuye nayo ari umunyeshuri abanza yari muri high school niwe bumva bagiye mu Rwanda rugikubita bya mbere yari abarimo identifyingwa na General Fred Rwigema ati uyu mwana afite ubwenge afite ubushobozi reka murebe atangira kumutuma mu byo ashaka kumutuma biri classified cyangwa biri specific umwana aritanga akora ibiki arangije ajya kurinda Kagame unity yari afite yose iyobowe na Bitamazire yose barayica ubanza barakiza nk'abantu batanu bapfira mu Kagera bari bugufi kugera za ntuza za iriya za Kibungo ariko waracikanyura Tanzania mu nzitane simbuka amazi asimbuka ingona agira ibiki arazanyura Tanzania aragaruka yiyunga n'abandi ntabwo yaciye mu ngo agenda bwa konotom by'abagamba ntabwo yaciye mu ngo agenda arazayunga n'abandi kagamaje afatana no kwerekeza kuba iskoti wa kagame kugeza 2011 arwe uriwe muri ruhande mbese afata afisha ubuzima bwa kagame bodyguard muzik icyo wabakora kugeza nawe yayobowe abamurinda amuhembye iki arwara n'umugongo kubera ku kazi ke kose yakoze amuhembye iki imyaka 22 no kumusebya ngo yibye telefone no kumwambura ibyo yiharaniye byo kuba colonel icyo ni ikibondo nawe ni ikibondo cya FP nibo bakabaye basigasira aya mahame ariko amukoze ibyo ngibyo jya kuri ba Cyuma Hassan bagiye kujya kuvuganira abaturage kugira ngo leta ibirebe kuko ubundi abanyamakuru iyo banditse ibintu leta irabireba ikabisobanura baramutsindagiye mu gihome mu byo mukora mwese murabikurikira tumiranya uriya w'umubavu bari batangiye guteza imbere intuza nibo batangije ibintu bya YouTube n'ibiki n'abandi bose urabona niko babigiyemo mwambwira nka Theoneste na Cyuma kuko ari ahantu hazima ari ahantu bavuga ngo ni aya mahame ashingiye ku baturage n'amaso y'abaturage n'abavugizi b'abaturage mwambwira ngo kuko bafungiye iki n'abandi rero so ingaruka zabyo rero uretse gufungwa harimo kwicwa nuvuga ngo tuzane ubumwe bw'abanyarwanda biririmba Kizito Mihigo yarafunzwe arangije aranicwa kumufunga nabo byahagije nabo bamuhaye izo mbabazi kubera igituza cyo hanze pressure baramukurikira baramwica right now igihugu gitanga amafaranga menshi cyane kugira ngo gikurikire abantu bo hanze kugira ngo kibice icyo ni icya mbere gitanga amafaranga menshi cyane kugira ngo gikore PR cyangwa propaganda yo kwereka ya personnalite carte nababwiye nk'aho amafaranga yakubatse amavuriro nk'aho amafaranga yagateje imbere uburezi bw'igihugu ahubwo akoreshwa mu gukora iki akoreshwa mu kugura amakampuni akomeye cyane ngo avugire yagaragaze Kagame gukora igihangane akoreshwa kuzana abantu baza b'abarobis baza kuza ngo bagende bataka ngo ugurane rwiza cyane baza bagira ibiki izindi ngaruka zirimo ni uko murimo kubona biriya twabivuze bya Kangondo n'abandi benshi cyane barimo kwamburwa n'abo basengera muri bikoteri ya Rwigara mwese murayizi uko yari imeze uko yari ikomeye no kwisaba mwabonye ukuntu byabagoye muribuka Top Tower ni byinshi cyane nagenda mvuga byinshi cyane nabo bagiye bambura ibintu byabo rero none ubu ngubu hari n'umuco wo kugira no gusebya abayobozi b'u Rwanda kuva ku rwego urwo rwo rwose akabasebya kuzageza no kuri minister akabasebya mu ruhame so nubwo akivugira ko abanyarwanda ari ibikango nta spine bafite tuvuge mu Rwanda ni umuntu umwe gusa so ibyo bintu byose mvuze nizo ngaruka zabyo ubwo ngubwo wenda metere naduha indi chance turaza kuvuga kubikurikira wakoze cyane wampaye izina Comrade Charlotte wampaye izina rya mushiki wa Theogene yitwaga Major Dorine Kayitesi umugabo ubanza yari Nzaramba sinibuka neza nawe yari brigadier cyangwa ubundi Major General Nzaramba ubanza rero wari umugabo sinibuka neza nshobora kuba mbivanze ariko barabatanije barangije n'uwo Major Dorine arahunga kandi ubwo ni bamwe mu badamu bari ingenzi cyane kuri rugamba rwa FPR bakaba basigasira ubwo mvuze umwe ariko ni benshi cyane bagiye ibyo bizazane nsoza rero iyo mushaka kumenya ko FPR yatanye yayobye murebe abantu Kagame baba muri ruhande n'abamugize nta n'umwe ushobora kubona kuko abantu benshi bari muri FPR harimo abasore bari bakiri batoya wenda bakagize ngo ubungu bari mu myaka 55 60 60 n'ibiri abo bantu baba bakiri active muri politics ahandi ariko bose ntushobora kubona ubuyegereje za nkomamashyi abo bandi yabashyize iruhande bamwe classic ntuza yabyo ni Karugarama wavuze ngo buke ngo ariho kubw'Imana ngo ni kubw'Imana undi urugero ni nka Charles Kayonga nawe sinzi ko mwamenye ngo arahari kandi we yageze kubaho uretse kuba Scott wa Kagame ni wari uri mukuru wa 600 yari muri CND yabaye mukuru w'ingabo ariko ubu ngubu nibo batubwira ngo bo bafite taga nayo bagiye kugenda basaba agatelefoni abandi ni ba nyamvumba abona agatelefoni ubanze je umuntu arabonye uko ameze mu ifoto ye so navuga byinshi so ingaruka zabyo nimbi cyane niyo mpamvu twahagurutse tukavuga bigomba guhagarara kuko bidahagaze byagira so nituvuga mu cyiciro cya kabiri ndakiribuze kuba kigufi cyo tuvuga ku twakora iki ubwo turaza kubigira so metre numva nagusubije ijambo I hope yuko tuzaba meze neza enimejeje no nzaramba urakoze cyane comrade Charlotte watandukanye na Dorine Major Dorine Kaitesi
urakoze cyane komurage ari ndibwira ko kugeza ubu mumaze kudushira ahantu heza hatwereka neza mu by'ukuri FPR niki yatangiye ite amavu n'amavuko taniye he byagenze gute kugeza ubu turabizi none komurage ari maze kutubwira kubyerekeranye n'ingaruka nibwira ko ari naho ahantu bakwiye guhagarara cyane bakareba hamaze kwangirika byinshi ariko no kureba niba abantu bashobora kwiminjira magafu bakareba niba ibi bikomeje kwangirika hari ukuntu byashyirwaho iherezo icyo nibwira ko abantu bagomba kureba cyane byapfuye byarapfuye kandi bikomeje gutya ibikomeza gupfa nabyo biracyahari kandi byinshi ariko kureba ngo niki abantu bakora biratangaje ambasada Charlotte yabivuze niba intego ya mbere ya FPR kwari ukugarura ubumwe mu banyarwanda ubumwe bw'abanyarwanda none na FPR nayo ubwayo ikaba amacakubiri yarayimaze ntago watanga icyo udafite icyo FPR cyarayinaniye kandi niba idashobora gushyira abanyarwanda hamwe nta n'ikindi ishobora gukorera abanyarwanda niba idashobora gutuma abanyarwanda baba umwe ngo bumvikane birasobanutse ntacyo ishobora gukora abanyarwanda izi ngaruka zari zirakomeye ingaruka zari zirakomeye FPR inkotanyi ibyo bibondo byayo comrade ari uvuga bakundaga kuzitiza amarere Kagame yarazishwiragize zose nayavuze abapfuye abafunze abakeneshejwe abarangi abo bitwa abasirikare bose barwanya intambara nta nubwo twavuga nkaho tubarangize komuredi murabazi ba Karyango ba Kayonga mwabavuze bose abanyabigwi bose Kagame yarafata araniga bose baraho ngaho bibereye aho ngaho gutyo iki kiganiro nkuko nahoze mbivuga igihe niki tuzibanda cyane ku biganiro by'uruhererekane bigaragaza uko ibintu byagiye bimera hari na tuzajya tunavuge ku bantu ku giti cyabo tabi ibyo kuvuga tubasimbuka ni ngombwa ko iki kibazo tukijya mu mizi tukagicukumbura kandi ngombwa ko abantu baza basohoka muri ibi bintu basohoka mu byo barimo bakareba ikintu gishobora kuba cyakorwa bitari byo gukomeza bya bintu abanyarwanda bavuga kuhishira umurozi akaguca ku rubyaro twarababaye bihagije turacyana babara ariko nanone ntago tugomba gukomeza gutega ijosi kugira ngo kaga ateme uko yishakiye rero turimo turagenda tujya ku musozo w'ikiganiro ariko nagira ngo wenda mbere yuko tujya ku musozo yuko twese dusoza nagira ngo nsabe mu buhanga bw'ibyuma nanone baduha akaruhuko gato yatunywa amazi ariko nanone babe baducishirizaho ubutumwa
Thank you.
urabona rero buriya u Rwanda n'ubundi kuva kera rwari rufite abanyabwenge ntabapfira gushira abana ba ubu mwafashe icyemezo cy'ingenzi icyemezo gikomeye icyemezo cyo kuntumira nkaza ariko murabizi nyine gukora amanama hano ntibyemewe batubonye murabizi byatuba ahubwo ubanze undebere niba zantega amatwi za FPR ntaziri hano inyuma ukabyara we wenda wenda mfe niyo napfa ngapfa amaze kubagira inama burya babiri bagenda bagahindura n'abantu
genda wongere ufunge ku gipangu sha genda ufungara ku gipangu fungaho fungaho uranze kutubwira fungaho
ntabwo reka dukomeze rero
icyo nibyo urakoze cyane abo muri abo ku buhanga bw'ibyuma turimo turagana ku musozo kirutanga ijambo bwa nyuma tumirwa bacu basezera ariko banatanga n'ubutumwa basangira ngendo tumaze kubona FPR tumaze kubona ni ko yatannye nibyo koko kandi nta nubwo biranagoye kushobora no kugaruka ku murongo bitewe n'uko bimeze tumaze kubona ko abantu bahoze muri FPR abayishinze ababaye inkingi za mwamba n'abakomeje kugenda bakomera bayigana ari abantu bakomeye bose bagiye bangazwa hari abapfuye hari abafunze hari abakeneshejwe hari abimwe imirimo bari ku gatebe hari n'abahunze bari hanze y'igihugu abo bose abashaje twavuga ko uyu munsi ntacyo twabasaba ngo bakore bakoze icyo bagomba gukora wenda nitwe tubagomba inshingano yo kuba ibyo baharaniye aho bifuzaga ko u Rwanda rugana ariho twagana twaruganisha twakora ibishoboka byose u Rwanda tukaruruhora tukarukura aho Kagame yarworetse nagira ngo mpere kuri ambasada Charlotte biragaragara ko urugamba rwo kurohora u Rwanda ruhari kandi biragaragara ko ari urwa buri munyarwanda yewe n'ababaye muri FPR cyangwa se bakinayirimo bacicayemo gusa bari aho bategereje bari aho basa n'abategereje ifirimbi ya nyuma kugira ngo ikibabaho kibe nabo bashobora kuba bagira icyo bakora nagira ngo ambasada Charlotte usoza turimo turagana ku musozo ariko unatanga ubutumwa ugire n'inama abanyarwanda baba abanyarwanda muri rusange ndetse yaba n'abo bantu bahoze muri n'abo bantu bari aho bitirirwa ko ari abantu ba RPF bari aho bacecetse babona ikibi cyiza bagaceceka babona abandi bahemukirwa bagaceceka nyamara nabo babona ko barimo bototerwa ejo bagana ni iki twakora ni iki bakora umusanzu wa buri wese wabaruwa karibu ambasada
murakoze cyane reka nongere mbashimire kuba mwateguye kino kiganiro ubutumwa natanga cyangwa se icyo nakwisabira abantu baduteze amatwi harimo na Paul Kagame nuko basubiza umutima intembero bagasubira ku murongo icya mbere ndabizi ko Kagame we ari umuntu wireba gusa ashobora gusubira ku murongo kwe kuragoye ariko gendamuha nayo mahirwe ko nawe yasubira ku murongo kuko biri mu nyungu ze kurusha n'umuntu wari we wese kuba yasubira ku murongo akihana akamenya ko abanyarwanda abagomba ni buri cyubahiro bagomba cyangwa se agaciro bagomba ibyo ngivyo yabikosora n'undi ni we wabyishe
ariko reka mwisabira ikintu kimwe gikomeye nareke niyo yaba atanabikosoye nzi ko tuzabikosora abiyemeje kubiharanira tuzabikosora ariko nareke gukamira abantu mu kitozi ndizera ko abanyarwanda benshi gukamira umuntu mu kitozi babyumva hari ahanga hari ibintu abantu bake yashaka kuvuga mwumvishije ibintu yavuze kuri Theogene Theogene Rudasingwa yabaye secretary general wa RPF mu bihe bikomeye ya ubusa mu gihe abantu bari bameze nabi yakoreye ubusa yaritanze ariko arangije icyo yamwituye umuntu wabaye secretary general mu gihe RPF yasabirizaga ariko yarangiza akamukamira mu kitoze amubeshyira ngo yahunze accountability nareke kukamira abantu mu kitoze bariya abantu bafite ubwitange bwabo tuzi bafite ibyo bakoze mu bihe bikomeye bariya ni seniors ba RPF RPF nzima yubaha nareke gukamira abantu mu kitoze ibyo nabivuga kuri ba Kayumba nabivuga kuri ba Karege yabitahiye nabivuga kuri ba ku bantu benshi ba Mazimpaka ba Inyumba abo bose abantu no kugeza kuri ba Perezida Pasteur Bizimungu we aracyanariho na mahire baseti senda shonga niki batakoye kiriya cyama cya RPF bariya ariko gutinyuka akavuga ngo umuntu wabaye ngo secretary gena ngo RPF ngo wa mbere ngo yabaye ngo umuntu ngo hafi kumwita umujura ngo yahunze accountability ngo mu gihugu Kagame yibagirwa ko abantu baba bakurikirana ibintu byose kandi ku bintu tuba tubizi nubwo nta wuri gushyira ukuboko hejuru ngo amuhakanye ariko nareke gukamira abantu mu kitoze RPF yashemwe nawe ziriya ngingo umunani zose zari zubatse ubumwe bw'abanyarwanda zari zubatse igihugu zari fondasiyo y'igihugu iyo abishaka bakazishyira mu bikorwa ariko we yakoze nka bya bindi bya animo farm in fact shimire comrade Abdul Karim yabivuze neza cyane rwose koko ni animo farm typical some animals are more equal than others yaje rero ari yaje ari Napoleon mbega aza rero kuba ari more equal than others noneho yivana ko ari kumwe n'abandi yivana mu bandi yigira rero igihangange noneho asimbura meje wari wara kandamije mu by'ukuri ni kuri ya rwose setup yo mu Rwanda imeze biriya byose bya corruption bavuga ni ubi n'uyu munsi abishatse akavuga ati reka nshakarengane yagaca kuko n'ubundi akarenganiye niwe na famire ye bagatera uyu munsi abantu ba Kangondo basenyerwaga kubera ko Kagame na famire ye bashaka hariya ahantu Kangondo nta wuyobewe bariya bose numvishije ngo abanyamakuru bafungwa n'umukobwa wabigiramo uruhare n'abana babana be babigiramo uruhare kuvuga ngo runaka nafunga umuntu agafungwa cyangwa runaka niyitwa umuntu akishwa umuntu agafungirwa ari umunyamakuru agafungirwa yuko yakoze ya ripotinze akarengane k'abaturage murumva ibintu biri mu Rwanda Kagame ni wewe wenyine ushobora kubihagarika n'undi kuko ari nawe ubitera anyway so we rero mwisabiye na mwisabira ngo nashyira agati impembero na ashatse yakwisubiraho kandi biri muri benefit ni wo ubifitemo inyungu kurusha abandi bantu bari bo bose kuko niwe bizagiraho ingaruka icyo namwijeje gusa nuko akunza akabikora tutiriwe tumukuraho yakwivanaho agaha abanyarwanda amahoro akareka abanyarwanda bakarya bakaryama bagahumeka nabo bakaba abaturage bishimiye igihugu cyabo mu gihugu cyabo ibyo natabikora akunze azabikora adakunze kuko azavaho icyo nakimusezeranije kandi aha tuvugira ni kuri radio itahuka turi mu ihuriro nyarwanda turi muri P5 ndazi neza ko determination yacu itazasubira inyuma ndazi neza ko tuzaruhuka tumukuyeho icyo ngicyo nakimwijeje abandi bantu naho ubutumwa rero ngewe n'abanyarwanda nta wundi muntu bitubereyemo abanyarwanda abanyarwanda kazi hawe ni twebwe tugomba kubyiberamo ni twebwe tugomba kwigobotora ingoyi ya Kagame wise FPR ni twebwe tugomba kuyikuraho abanyarwanda bari mu gihugu yaba abari mu nzego z'ubuyobozi ibyo barimo kuba hano ubuhenda abana ibyo bintu bazabibarutsa ko babihasa uyu munsi bugacya mu gitondo bakagufunga byo biba bikumariye iki bakwita umujura bakwita iki n'ubundi cyangwa warangiza ukenda ingapu uhunga ikintu cyo nababwira ni mwifatanye n'abandi network zirahari ushatse kuzimenya arazimenya network zikorana n'abiyemeje kuzana impinduka izo network zirahari no mu rugwiro zirahari haho izo network ushatse wese washaka kujoininga network ikuraho Kagame ntabwo azayibura nubwo yaba ari mu rugwiro azayibona ibyo nabibizeza iki nicyo nababwira rero ntabwo waba wumva wishyizemo gushaka impinduka guharanira impinduka ngo ubure uko wiyunga n'abandi inzira zirahari ni nyinshi cyane uzabishaka azabona uko abigeraho kandi ntawe tubihatira ariko buri muntu wese ni calling yagombye kugira iyo ubutumwa bundi nshaka gutanga ni ubutumwa nshaka guha ingabo z'igihugu mbere yuko bakuri stand by bakayirirwaho bakayiraraho bakagira gute ngo biteguye bazabatera barabizi ko ibyo byose ari bo banyira akazihamagariza bazi ko aribo birirwa bashotora ibindi bihugu ku buryo ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda kiri hari yaza na Iran gitegereje namwe mutekereze ziriya ngabo zose zirimo kwiyegeranya muri Congo zirimo kwiyegeranya ziriya ngabo zose kugira ngo zihangane n'ikiyise M23 ariko ari RDF twese tuzi ngo kirwanirira ngo uburenganzira bw'abatutsi ariko abatutsi bahuye n'akaga abatutsi nibo batemwe muri jenoside ya 1994 abatutsi n'uyu munsi abantu baracyabakoresha abanzi ba humanity baracyabakoresha ngo hari jenoside ngo yenda kubakorerwa muri Congo ngo none ngo bagiye kubatabara umuntu ajya guhahira inda ye n'urubyaro rwe kugira ngo babone ibya mirenge yarangiza akitwaza abatutsi ngo agiye kurengera ngo abatutsi buriya Kagame ari muri Congo kugira ngo arengere uburenganzira bw'abatutsi yabanje se akareka kwica abafite mu Rwanda yabanje akarengera abafite mu Rwanda ninde wamugize umurengezi w'abatutsi Kagame Paul ninde wakugize umurengezi w'abatutsi ninde waguhaye iyo nshingano abatutsi n'abo mu Rwanda bakunaniye ngo ugiye kurengera abo mu karere ibyo ni ibinyoma mu banyarwanda banyarwandakazi muhumuke kandi mwange ikibi kuko icyo kibi nutacyanga ngo ihunge kizaguhitana byanga bikunda ingufu gifite ziriya ngufu z'abasatanike zibundikiye ku Rwanda hariya byanga bikunda zizahitana benshi icyiza rero ni ukwitandukanya n'icyo kintu abandi bantu ushaka kuvugana nabo by'umwihariko n'abayobozi mu ngabo z'igihugu abayobozi mufite ubushobozi bwo guhindura biriya bintu nk'uko ari mwebwe mu Kagame nta kindi kintu kimubesheje ku buyobozi kubugaka n'ukumunyarwanda niziriya ngabo nta kindi izi ngabo rero arimo kwicaza bariya basi niyazi bose abo abudukarimi yahoze avuga abo bose tutacyumva tusigaye twumva ngo bafungiwe mu mazu yabo bagize bati ariko hari ababasimbuye kandi nabo bafite amaso barareba biriya bakoreye nyamvumba wowe wamusimbuye kazura nabo bazabigukorera ejo bundi ntukangwe n'ibyo bakubeshye ntukangwe n'ibyo bakwizeza nawe bazagukorera nka biriyo uwasimbuye munyuzi nawe bazamukorera nka biriyo byanga bikunda n'ubundi nawe uzagenda nk'uko igihe baragukoresha ariko igihe cyo azabaguhararutswa azagukorera nka kuriyo icyiza ni ukumwivuna ni ukumuvanaho mukamushyira ku ruhande ntabwo mbabwiye ngo mubikore gutya nangwa gutya ariko nimwumve koru kandi mu joininge network zacu uwo nguwo ni igiti gisigaye hejuru hariya kitakigira amababi kitakigira roots n'ubundi tuzamurandura byanga bikunda kandi bizaba bibi cyane cyangwa bizagutera ipfunwe n'ibikorwa kandi wari mu bushobozi bwo kugira icyo ukora utaragikoze njyewe nifuza ko abantu bakanguka abanyarwanda bakareka umuntu ajye imbere yacu twite ibintu ajye afate ba siniyazi bacu abagira ibintu by'ibyo ntazi ngo niki yamaze kubata hanze y'igihugu yamaze kuba yabanje kubita ngo ni imyanda natwe twese turangije tuva mu gihugu tuba imyanda ugafata umuntu wabaye sekuritare jenerali wa RPF ukamugira icyo ntazi iyo RPF ari iguhagaritse aho ngaho ubwo ako gaciro aho iyo RPF ni akahe kubera ko bariya bari abantu bazi fundamentals za RPF ntabwo washoboraga gufata umuntu nka Rudasingwa ngo umubwire ngo ugiye kwigira Napoleoni ngo kwemere umuntu nka Gahima wize amategeko washoboraga kubwira Gahima ngo urashaka guhindura constitution nk'uyu ya mu gikari cyaka agakata imboga ze yari umunyamategeko yari umuntu usobanukiwe kandi ni umuntu ufite self esteem bariya ni abantu atashoboraga gukoresha ariya makosa ninde muri bariya abantu abo bose tuzi abafunzwe abishwe abasohowe mu gihugu ninde washoboraga gukora nk'ibyo Rucagu akora ninde washoboraga gukora nk'ibyo Bamporiki akora ntabwo bashoboraga kubikora iyo CRPF bari bazi Kagame rero yagombaga kuyigika bariya hakazana Bamporiki akazana ba Rucagu akazana abo bose baza kumukomera amashyi nuko byagenze kugira ngo tube dufite icyitwa RPF kitarekira RPF ubuse wambwira ba muri gande babaye siniyazi bose bari bafite credibility bayoboye kiriya cyama mu bihe bikomeye bayoboraga RPF ikira RPF irangije rero kuba icyo ntazi cyitwa sinzi uko cyitwa uyu munsi izina ryarasigaye ariko ntabwo ikiri RPF kiriya ni ikindi kintu Kagame yibumbiye ikora ni business empire actually ubu ngubu irica igacuruza ikabeshya igacura ubwenge bw'ubujura nuko nibyo ngibyo yibereyemo nicyo gituma igihugu kigeze ku manegeka kigeze ku muteremuko hari ya hose aho abishaka ikintu rangi mbona uyu munsi nuguhamagarira abantu gukanguka kandi tukamenya ngo igihe niki kuko abantu ntibazatungurwa kandi ibi bintu ndabivuga nongera mbisubiramo abantu ntibazatungurwe ni impinduka zigiye kuzaba hariya mutazigize mu ruhare mukanguke yemwe n'abanyarwanda abari i Kigali n'abari hanze y'umujyi ndibuka mu gihe cya FPR irimo kurwana abantu benshi bari baracengeye bakagira n'ubundi bwose network za RPF zakoreraga mu gihugu n'uyu munsi network zacu zirahakorera pe no mu rugwiro nababwira ngo zirahari mukanguke abanyarwanda muhaguruke mwirwaneho bareke kubabwira ngo muri byo ntazi wanarangiza afate mikoro avuge yuko yabuze umunyarwanda ushobora kumusimbura yaretse se abantu bamusimbura barabuze ntibahari aho ngaho ntibahora bashaka kwiyamamaza ukanga ko biyamamaza ugafata abantu umuntu kubera ko yakoresheje impano ye agahimba indirimbo ukamwicira muri prizo yawe ari wowe ugomba kumurinda ari wowe wamufashwa mukuru ikintu na kwisabira abanyarwanda nuko abanyarwanda bakanguka kandi bakitabira revolution twatangije bakitabira iyi revolution izakorwa mu mahoro cyangwa igakorwa mu mbaraga ariko igakorwa Kagame azavaho kandi tuzamureba mu maso Imana niba umutugabije tuzamubaza ibingibi ibyo arimo gukora si kera ariko abanyarwanda mukwiye guhaguruka mukabigira mu ruhare mutarebera ngo mutegereze ngo hari ababibabereyemo banje nimubyiberemo namwe mubigire mu ruhare duhereye ku ngabo duhereye ku bayobozi yemwe nabo ngabo bari mu mirimo yuduhenda abana birirwa baba umuntu aguha akazi akakugira meya yarangiza akagutuka imbere y'abuyobora bariya bayobozi b'utugari n'imirenge buriya se bareba meya wabo bamutuka kuriya bambwira ngo buriya bazamuha ikihe cyubahiro iriya mikorere ni imikorere ya fascist regimes ni imikorere ya dictators bageze ku ndunduro ni kuriya ba dictators barangira uriya nicyo gituma asigaye yireba hejuru y'abantu bose yibaza n'impamvu yabaye umunyarwanda yibona nk'ikimanuka cyavuye ahantu ku wundi mubumbe ku buryo ntabwo akiri umunyarwanda ariko koko Paul ni ukuri ntabwo ari umunyarwanda ntabwo nta ndangagaciro z'abanyarwanda afite ahubwo abantu bazashakishe neza ahantu yaba yaravuye ngo yumva rwose abanyarwanda ni ibintu bibi ni ibintu nta nubwo ari n'abantu yarangiza akajya hariya akarira amarira y'ingona ngo yababajwe ngo n'ibyabaye ku bantu muri jenoside none se ko ibyababayeho muri jenoside uko n'uyu munsi yirirwa batoneka twavuga abacikacumu amaze kwica bangani abacikacumu n'uyo wavuga bari muri RPF gusa abamaze kwica bangani bamufashije kugera aho ageze uyu munsi ndagira ngo rero nsoreza ahangaha nsuhuza cyane kandi nkomeza abarwanashyaka bari muri RNC ihuriro nyarwanda nshimira cyane cyane ubuyobozi bwacu kandi mbifuriza na Pasika nziza nongere kandi nsuhuza abantu bo muri P5 amashyaka yandi dukorana nabo mbifurize Easter nziza abo mu Rwanda bose ndabashuhuje kandi mbifurije Easter nziza abacikacumu by'umwihariko abacikacumu ba jenoside ndabakomeje muri bino bihe bikomeye mwihangane kandi kubabara ntabwo ariko gupfa ndabizi ko uwakabarengeye ni ubatoneka buri munsi mukomere rero kandi namwe mwitabire kwivuna umwanzi kuko umwanzi wanyu bari iruhande n'uwo ngo wirirwa batoneka babeshya ko ababariye ko yaje kubarengera kandi yaraje kubica kurushaho ndumva narekeraho ngaho comrade ubwo wenda tuzongera n'ubundi murakoze
urakoze cyane ambasada nta utubwiye byinshi kandi tubwiye utanze n'impanuro nziza no guhamagarira abandi abantu bose bumve ko nta wundi muntu uzaza kubatabara niwe bagomba guhaguruka bakihagararaho bakanga ikibi kandi burya kwanga ikibi ni ubutwari ahubwo kikakwangiza kikangiza uwawe byo nabyita ko ari ubugwari ntatinze rero comrade ari nagira ngo nawe nguhe umwanya wo gukorana nawe uvuze usoze kandi utange n'ubutumwa
yes urakoze comrade Maitre Rusagara urakoze cyane ambasaderi Charlotte no kwifuriza bagenzi bacu bihuriro nyarwanda pasika nziza no kubashimira akazi barimo gukora n'abandi dufatanyije nabo mu mashyaka yandi ariko n'ubutumwa uhaye abatonekwa n'iriya leta baba abacikacumu ariko baba n'abandi banyarwanda bose ni byiza yuko tubibuka nanjye ndungamo ryawe banyarwanda bamenye yuko igituma turara aya majoro igituma dukora ibyo dukora ni ibibazo biri mu Rwanda ihuriro nyarwanda ritarajyaho byasohowe muri Rwanda briefing bisohora mu 2010 mu kwezi kwa munani babonaga bino bintu uko bizaba kandi ntabwo bibeshye byaragaragaye niko bimeze bigeze na none abanyarwanda officially nyiribwite Kagame abita ibifomanga so murumva yuko basubiye inyuma cyane nta spine bakigira nta rutirigongo ngo bagifite ni ibintu ni ibyondo yabyise ibyondo uko yita abanyarwanda bose kandi abo banyarwanda yabyise ni abayobozi b'u Rwanda bo ku nzego zose kuko nibo yabwiraga nibo bari bamuri imbere so mugabo make we yarabyivugiye naho abagejeje ariko bino bintu byari byaravuzwe mu 2010 bino bintu nibyo byatumye ihuriro nyarwanda rijyaho mu 2010 kwezi kwa 12 tariki 12 ni ibitwageraga ngo n'abanyarwanda bazageraho umuntu uretse kubagaraguza agati noneho anabishongoraho bituma bita n'ibyondo bw'ibintu bindi so muri munyarwanda rero ngiye ndasoza mbasaba yuko abari muri FPR mwese muri flexing amukibaza tujya kugira ngo tujye muri FPR niki cyabiteye icyabiteye nuko mu president wari uhari yari umuhutu cyangwa icyabiteye nuko ubuyobozi bwari mu gihugu bwari bubi cyo ni icya mbere icya kabiri twibaze ubuyobozi buriho ubu ngubu se ntabwo buri hanyuma y'ubuyobozi bwariho icyo gihe ko niba icyo gihe abantu bavugaga bandikaga bageraga ibiki n'amashyaka yaratangiye kuza ariko nibura ntabwo abantu bicwaga ntabwo n'abari hungaga ntabwo babakurikiraga ngo bajye kubica ubu urimo gukora ibyo bintu byose aba kera ubwo buyobozi bundi umuntu ashobora kujya hanze ukajya gukora ukabona akazi muri Loni ukabona akazi mu bigo international organization economic ubungubu ugerageza kubibona Kagame aramukurikira akamutesha ku kazi akamukurikira akamwica akamukurikira akamusebya yarangiza agahindukira ibyo azifite ibyo bidahagije agandikira akavuga ngo abahunze bose ntabwo bameze neza nubwo nabyo ari ibinyoma ariko abazi bibereka ibyo arimo kuvuga biba bibereka icyo impamvu akora ibyo akora ayo mabi ni ukugira ngo abantu bamere nabi abari mu gihugu aza bagire igiteye imbabazi n'igiteye isoni ni ukumva bariya abantu bamukomera amashyi amaze kuvuga ibyo ngibyo umuntu wese gito ni umuntu utazibuka umuntu wagize uruhare mu kubaka icyarimo iyo utibutse abakubanjirije amatafari bashyizeho mu byurimo cyangwa mu byo uko bagiye bitanga n'amatafari bagiye bashyira mu byo kubaka uzamenye ngo uri umuntu gito kuko utamenye iyava niyo yaturutse ntashobora no kumenya niyo arimo kugana niwe Kagame rero n'umukuru w'Abanyarwanda abanyarwanda bagomba kwitandukanya nabo mugomba kwishakamo spine kwishakamo urutirigongo Kagame yavuze ngo ntabwo mufite mukamugaragaza ko murufite nibyo turimo kubahamagarira muze musange abafite urutirigongo kuko twebwe urutirigongo turarufite musange urunyarwanda musange abandi bagenzi bacu turimo kurana ni benshi cyane mu mashyaka ya opposition ari hanze ahangaha dukorana nabo FD Nkingi Amahoro People's Congress PS Mbera kuri n'abandi benshi cyane mubasange ariko ni ugira hujya kugira ngo ugaragareze Kagame uti sigaho ntago turi bifomanga ntago turi ibyondo ntago twabuze urutirigongo turarufite sigaho igihe kiragaragaje ko tukwereka ko dufite urutirigongo ntago mvuze ngo mumugaragarize mujya mukwiyahura kurwana cyangwa kwishyira ari hanyuma akabagira oya tubikore turi mu buryo buri organized mu buryo buri vitamine so tuvuze byinshi rero nk'uko twabivuze ndizera ko ari itangiriro ry'ikiganiro kigaragaza yuko igihe ari iki cy'uko buri muntu wese buri munyarwanda wese ahava akajya agomba kubona yuko FPR yatanye kuri gahunda yari ifite FPR yari FPR nyayo njye nkunda kwita original FPR yashimuswe ikayoba kuva muri 1994 n'uri 1998 ikayobera rimwe 2000 igataka 2010 kikaba ikindi kintu noneho ikimashini kiki nk'uko kabarebe yabivuze ikimashini kica killing machine ki cyose kica kubera umuntu umwe gusa ariwe Kagame tugomba kugihagarika rero icyo kintu tukaragisenya kikavaho tugasubizaho gahunda iriho ariko noneho mu bundi buryo iyo gahunda ni ihuriro nyarwanda yiyoha mu ngingo esheshatu ya mbere ni emini ntego esheshatu ya mbere ni n'ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi numvise n'ababwiye nababwiraga ngo byakorwa bite ni why ni ukugira ni ibingibi na ni demokarasi n'amategeko ubanza mwibuka yuko nabivuze impamvu FPR yari yashyizeho biriya bintu byakorwa bite ikindi ni amajyambere arambye kandi asangiwe iyo amajyambere yaje bya social welfare y'abaturage imibereho myiza y'abaturage biba guaranteed kuko aba basangiwe ariko y'ubu ngubu nayo abake cyane batarengana 1% ari mu Rwanda abandi bose ibyo bakora twabivuzeho igihe kinini ubukiri n'ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ubumwe mu kwibuka ibyatubayeho ubumwe mu kababaro ka buri munyarwanda ariko ubumwe buhesha buri munyarwanda icyubahiro budatoneka ngo butoneshe bamwe ahubwo bose bubaha icyo cyubahiro ubwo bumwe bushingiye kuri ibyo ngibyo ikindi cya kane ni umutekano w'abantu n'ibyabo twavuze amazu yasenywa twavuze abantu bagurwa ibyabo twavuze abicwa twavuze abafunzi ubusa twavuze abahungishwa bavuze ibiki abo bantu byose birakenewe ibyo bintu ngo bize so ihuriro nicyo riba cya kane icya gatanu ni ububanyi n'amahanga biboneye tubabwiye yuko ubusugire bw'igihugu bushingiye kuri diplomasi cyangwa ari ikintu cy'ingenzi cyane diplomasi ariko tubabwiye no kudashotaranya n'ibindi bihugu ubwo tugacuruzanya nabyo u Rwanda rugafatwa rukaremwa kuba ruharwa ku ruhando mpuzamahanga no mu karere ubwo natwe tugatangira kubona yuko twubahwa tukabana n'abandi kugira ngo duhahirane tububahe nabo batwubaha ikindi cya gatandatu ni itahuka ry'impunzi zose tuvuze yuko dufite miliyoni n'impunzi b'impunzi bashaka kubaho bari ariko badashobora kujya mu gihugu kubera uko biteye n'uko badafite garanti ko bavayo amahoro ibyo rero tugomba kubyizeza abanyarwanda bigakorwa biturutse kuri ya ngamba ya mbere yo kugira demokarasi n'amategeko umuntu abazi yuko ari burenganirwe baba batinye ko bari buhanwe so tuvuze byinshi Comrade Maitre Rusagara unyemerere nanjye nifurize abanyarwanda bose bose aho bava bakajya pasika nziza abayisilamu bifurize gumizamo bagira igisibo cyiza imana bagira umugisha muri ibyumweru bibiri ibegere ibyo bayisaba ibibahe nifurize abari mu mabohero kwihangana ariko bakamenya yuko harimo barimo kubavugira nsabe abafite abantu bari mu mabohero yuko nk'aba victim ba mbere bagomba gukopera ku byakozwe n'umuryango wa Paul Rusesabagina na ba Karine Kanimba bande ba Roger umugore wa Paul Rusesabagina n'abandi n'inshuti zabo kuza mukavuga mukavugira umuntu mwabonye ko byatanze umusaruro don't care uko ngo yavuyeyo ngo byagenze bite igikuru n'uko umuntu waba yavuyeyo ikiguzi nta ikiguzi cyangwa ko byakozwe ntabwo ari cyo gikuru so abandi batinyuke bagira iyo spine bazi bahangare bavuge barenganure abantu babo baba abana babafunze baba bagore babo baba bavandimwe babo baba inshuti zabo muhaguruke tuvugire abantu ubundi niko umuco w'umuntu umera ndasoza nshimira cyane abagenzi bacu bo mu ihuriro nyarwanda akazi bakora ubwitange batanga n'ibikorwa ibyo ari byo byose barimo gukora no kuba bihangana kuko rimwe na rimwe hari igihe aba ari challenges ariko bakazihangana tukazinyuramo ndashimira cyane Comrade Serge na n'umufasha muri tekinike Steve kuba bashobora gutuma iradiyo itahuka riguma ritera imbere ariko bakageza no mu banyarwanda ibiganiro nk'ibi natwe bakaduha opportunity nk'abayobozi b'ihuriro nyarwanda kwifuriza abanyarwanda nk'ibi bikuru ariko tukanabagezaho n'ibiganiro tunabamobiliza ariko tunabereka n'ibi ngibi ndizera yuko n'amahanga nayo ababyumva so twifatanyije n'abarimo kwibuka muri cyunamo cyo kwibuka kandi Maitre nkaba ngushimiye cyane byimazeyo kuba watwakiriye ukanatuma mpura mu kiganiro na Comrade Ambassador Charlotte wi nubwo murutange mu bukuru ni inararibonye ya ni umuntu usobanukiwe cyane ariko ari presentinga n'ibyo twebwe mu nyarwanda dushyira imbere yuko abadamu bari possible kandi abadamu bashobora kuba bandabaga nk'uko abadamu benshi abanyarwanda benshi b'abadamu bagiye babigaragaza tumugirere weekend nziza mugire pasika nziza naho ubutanaha next week murakoze cyane
Comrade Ali murakoze cyane Ambassador Charlotte kubana natwe murakoze ku biganiro byiza ku butumwa muduhaye biciye mu buryo bwo kutuganiriza byiza kandi byubaka ndibwira ko buri muntu wese wakuri iki kiganiro cyangwa se n'abazagikurikira nyuma hari ubutumwa kandi bw'ingenzi bazakura muri iki kiganiro mu magambo make rero igihugu kiri mu kaga Kagame na FPR y'igiporoporo ye igihugu bakigejeje harindimuka none ni inshingano yacu ko tugomba kuzahura igihugu tukagikura mu rwobo Kagame arimo akiganishamo tukakigarura ibuntu Kagame azagenda ariko u Rwanda rwo ruzagumaho uko yarutobanga kose u Rwanda rwo ruzagumaho abakirisitu twebwe abakirisitu tuvuga ko nta kidashoboka na Goliyati yaguye yubamye na Kagame rero nawe ni nk'ibyo bimutegereje u Rwanda rwo ni ngombwa ruzazahurwa u Rwanda rwo ni ngombwa ruzarokorwa ruzasubira ku murongo rwongere rube igihugu habaraho ngira ngo mbasezeranye ko mu biganiro bikurikiraho tuzakomeza kugenda tuganira kuri ibi bintu ntabwo ari ibintu twarekeraho gusa ngo tubifate gutyo ni ngombwa kandi ko abantu baduha ibitekerezo cyane cyane abantu bari mu Rwanda bakurikirana neza bazi amavu n'amavuko ya FPR bazi uko yariye abantu bazi uko yayobye uko yatanye ibyo byose turabishaka kugira ngo tubisangize abanyarwanda babyumve kandi nabo bashobore kuba bafata umwanzuro bahereye kuri ubwo bumenyi tuzaba tubasangije hanyuma rero dusoza turagira ngo tubabwire rwose ko twifatanyije n'abanyarwanda twese turi mu bihe by'umubabaro turi mu bihe bibi ariko nanone bihe tugomba kurenga kugira ngo abanyarwanda barengana dushobore kubarenganura dushobore kuzana ituze mu banyarwanda. Abavandimwe bacu bapfuye bagiye turabibuka tunabasezeranya ko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu byo kuvutsa abandi bantu ubuzima ntibizongere kubaho ukundi mu Rwanda bihagarare. Urugamba turiho rero basangirangendo, urugamba turiho Banyarwanda, ni ngombwa ko twumva ko tugomba inshingano kandi ikomeye yo gutabara abakiri bazima. Turi ku rugamba rw'abakiri bazima, abacu batuvuyemo ikado twabaha, icyo twabakorera tukabashimisha, aho bari bagashobora kuruhukira mu mahoro, ni ugukuraho impamvu zose zatumye batakaza ubuzima bwabo. Niyo mpamvu mu ihuriro Nyarwanda tugera tuti twibuka abacu twubaka amahoro. Ntabwo Kagame yakomeza kudusinziriza ngo turi mu bintu byo kwibuka, nyamara arenga kanica n'abacitse ku icumu, nyamara arenga agakomeza akica bene gihugu. Urwo icyo kinya Kagame dutera cyo kudusinziriza Banyarwanda kazi ndabasaba ko tutadufata, ahubwo twibuka abacu nibyo koko tubaha agaciro bakwiriye, ariko twubaka amahoro abenegihugu bumve ko nta yindi ntsinzi y'aya mabi usibye kubaka amahoro hagati y'abene Kanyarwanda. Ndabashimiye rero ababanye natwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ibitekerezo byanyu mwakoze cyane kubana natwe kandi muhora mubana natwe, turabazirikana, turabakunda. Muri studio Comrade Serge wakoze cyane, Comrade Steve wakoze cyane, nongere nshimire cyane abatumirwa Ambassador Charlotte na Comrade Ali. Ndakomeza kandi no kubabwira ko n'ubutaha tuzakomeza kuganira igihe cyose rero muzabona ubutumwa kuganiriza Abanyarwanda kuri iki kiganiro tubona ko ari uruhererekane, muzacyitabira kandi uzaba ari umusanzu ukomeye cyane. Murakoze rero abari hirya no hino ku isi, bamwe navuga ngo mugire umunsi mwiza, abandi nanone nabo navuga ngo bagire ijoro ryiza bitewe n'aho buri wese aherereye. Murakoze, Imana ibarinde.
Igiye ni